Azi kothemise makhanda ejoko umzuzwana njengomkhuleko ngijabule kakhulu kuba nani kulobu busuku futhi into yokuqala esifisa kuyenza manje ngokukhuluma kulowo esize ukuzombona inkosi Jesu asikhuleke Baba wethu osezulwini lokho sikuthatha njengenhlanhla enkulu kuba kuleli bandla elincane kulobu busuku enkonzweni yendodana yakho ethandekayo inkosi Jesu umsindisi wethu Siyakubonga kakhulu ngomusa asinike wona echitha igazi lakhe ukuze thina esingcolile singahlanzwa ngokubuyisana kwakhe okukhulu Sikhulekela ibandla emhlabeni wonke yonke indawo kuwo wonke amalunga wonke umelusi Sikhulekela ikakhulukazi leli bandla kanye nomelusi walo lobu busuku Nomhlambi omncane ogogobele lapha kule ngxenye yedolobha njengamalungu omzimba kaKristu sikhulekela ukuthi uzobabusisa Nkosi busisa abadikoni abaphatheli futhi kuyinhlanhla enkulu kuza kulobu busuku ukwabelana inhlanganyelo ndawonye Nkosi esinakho kulomhlaba ofanayo ngoKristu manje Nkosi sikhulekela ukuthi uzosindisa wonke umuntu lapha ongasindiswanga kulobu busuku futhi uphulukise wonke umuntu ogulayo lowo kulayo futhi ugcwalise ngomoya ongcwele labo abalambele futhi ibomele kunjalo yiba sezweni kulobu busuku Nkosi futhi usigeze ngamanzi ezweni sisalinda ngokuqhubekayo egameni lenkosi Jesu siyakucela amen ningahlala phansi Ngiyanibingelela kumfowethu Cyril zekanye nomhlambi wenkosi ogogobala kulamaphethelo edolobha ngiyajabula kakhulu ukuba lapha kulobu busuku ukwabelana ngalesi sikhathi senhlanganyelo nani bangane bami abathandekayo futhi ngibona abaningi bamile Sethemba nje ukuthi angeke sibe mude kakhulu umlezo omncane ovele enkosini futhi kakhulukazi isikhathi sokuhlangana ndawonye futhi ngicabanga ukuthi ngahlangana nomfowethu phambilini ndawo futhi ngiyazi ukuthi ngangibazi ubuso bakhe kodwa igama lezwakala njengelejwayelekile kimi. Futhi ngakho thina kule lonke ibuthi likhulu kakhulu lamasosha kaNkulunkulu limasha libheke ekunqobeni kokugcina kupheleni komgwaqo nakini amaKristu akhona lapha nihamba ukuthula kukaNkulunkulu makube phezu kwenu futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzolibusisa leli bandla elincane futhi sengathi lingakhula libe ngelikhulukazi ibandla elikhulu lapha onke amalunga agcwaliswe ngomoya ongcwele futhi elalela kakhulu umoya kangangoba isono asikwazi ngisho nokungena iminyango ngaphandle kokubizwa ngumoya ongcwele lolo uhlobo lwebandla esilubhekile futhi silwelwa ukuthi singaba nalo ngikholelwa ukuthi lezo zinto zingenzeka futhi manje kungenzeka futhi ukuthi uma nje sizozithoba kuNkulunkulu futhi silalele izwi lakhe futhi sikholwe kuJesu ngenhliziyo yethu yonke ngikholwa ukuthi kuzofika ibandla ukuthi lapho lezo zinto zizokwenzeka khona ngiyazi ukuthi kuyoba yindlala enhliziyweni ya wonke umfundisi ukungena ebandleni eligcwaliswe kakhulu njengobukhona bukaNkulunkulu futhi wonke umuntu evumelana nje kakhulu nomoya kuze kungabibikho isono ilungu elilodwa belingeke lenze isono bathi nje bengangena lapho bayokwazi kangcono kunokuza ebukhoneni balelo bandla naleso sono empilweni yabo umoya ongcwele uzosibiza khona lapho khona manje futhi athi yilokho kuyikho manje nansi indlela okufanele sibe ngayo bangane lolo uhlobo lwebandla futhi silwela lokho bazalwane asijalo na sonke silwela leyo nto futhi siyafisa futhi siyethemba futhi inhloso yami lapha ePhoenix ukuba neChristian businessman engungqutheleni babe bahle kakhulu umfowethu Williams lapha ukuzungeza kulesi sikejane esihle sabazalwane ezinhlanganweni ezehlukene kanjalo njalo namabandla amancane ezweni lonke lapha nani bazalwane kwaba kuhle kakhulu ukungingenisa ukuba nale nhlanganyelo kanye nani ngijabule kakhulu ngakho ngoba ngithanda ngempela inhlanganyelo nabafowethu Ngicabanga ukuthi uJesu wathi ngalendlela bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami, uyazi lapho lapho uthando lwakhe luhlanganyela omunye nomunye. Sesibe nobusuku obuthathu manje futhi izo lobusuku besisezansi ebandleni likamfowethu Outlaw, futhi saba nesikhathi simnandi lapho nasendla ethempe, futhi khona ke ngapha ukuba ngijikisiwe futhi angazi ukuthi ngikuphi. Ngapha ndawo emuva eNtshonalanga Phoenix sasikhona ngobusuku bokuqala, futhi kusase kuseni ngiyacabanga ngeleshumi nqo kwamfowethu Fula, futhi kusasebusuku kuseFaith Temple kumgwaqo uIndian, ngiyakholwa noma kumgwaqo uIndian School kumbe okuthize, ngixovekile kuyini na McDowell. Mgwaqo uMcDowell iFaith Tabernacle kumgwaqo uMcDowell uhi mgwaqo uIndian School akuyona into leyo na ingabe Calvary iFellowship Tabernacle. Ngixovekile wonke ngibuzile uBhili engitshela ephuma manje iFellowship Tabernacle, futhi kodwa manje ninabantu kokwenu lapha endaweni yenu yomsebenzi kukusasa ekuseni nakusasa ebusuku, khumbulani lokho, silapha nje sivakashile funi ukuthi nisuke ebandleni lilodwa niya kwelinye. Sizothola ukuhlangana ngesinye isikhathi ngevikelizayo, futhi niyabo futhi sihlanganyele ndawonye, kodwa indawo yakho yomsebenzi esebandleni lakho. Ngikholwa ukuthi wonke umKristu fanele ame endaweni yakhe ngaleso sikhathi. Ngakho bengikhuluma nomfowethu lapha namhlanje, umfowethu Charity, umngane wethu sonke igugu esimaziyo sonke, uJohn Charity nje inkosana yomuntu. Futhi uthe mfuthi Branham, ngangivame ukukuzwa uthi wawuza eNtshonalanga ngolunye usuku uzodlala, futhi ngathi yebo, isibopho sokugcina esingibophele eMpumalanga sesihambile manje. Umama wami futhi wayekhaya ukuba abe noJesu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, nomama womkami akasekho futhi. Ngakho kuyiqiniso sibheka indawo yokuhlala, futhi uma kwenzeka sehlela ngaseTucson ePhoenix, inkosi siholela ngapha. Angisoze ngafuna ukuqala ibandla, qhaba umnumzane bengingeke ngikwenze lokho, kodwa ngiyisithunywa senkolo. Bese kuthi ke lapho ngingena ngithanda kusuka ebandleni ngiye kwelinye, nenhlanganyelo njalo, futhi ngibe ne ngicoka ukuthi ninamabandla amahle lapha, futhi thina nje sinamabandla ayinqwaba, sidinga nje ukuwapakisha nya futhi siwagcwalise phama. Yilokho kuphela, yilokho esikuthi ngayo. Yebo, sivele vele senze lokho, ngoba lapho umuntu oqala ibandla elisha, uma linoma yikuphi lali khona khona ke niyaboli buphezelekile kudonsa kancane lapha nalapho, futhi lokho akuyona into okumele uyenze. Ngakho uma inkosi bengangihola, ngifuna abazalwane bazi ukuthi bekungeke kube okwelinye ibandla, bengingeke nje ngikwenze lokho nhlobone. Yabo, bekungaba nje ukuza ngalapha ukuzohlanganyela nani nonke, futhi nibe nesikhathi simnandi enkosini. Manje khona ke ningayikhohlwa i-businessman, i-full gospel businessman, lamadoda akhiwe ngawo wonke amabandla enu, nenhlanganyelo iqala ngolwesine oluzayo kusihlwa, ngiyacabanga ngabe kunjalo. Mfowethu Williams na phezulu leRamada eMpumalanga yesitaladi uVan Buren, futhi manje kuzoba nezikhulume ezinkulu phakathi lapho eziza kulo mhlangano, futhi ngifuna ngempela ukuthamela mina uQobo ukuzwa labo bantu. Mfowethu Velma Gardner koyedwa uyisikhulume esivelele nabanye baningi babazalwane, abanye bosomabhizinisi engingakaze ngibezwe kwamanje, bathi izikhulume ezimangalisayo, futhi ngijabule kakhulu kubezwa noma ithuba lokubezwa. Ngakho silindele ukuhlangana nani nonke phezulu lapho. Bese kuthi ke inkosi Thanda, ngiyacabanga uma kuhleleka ngalo ndlela ngizodla isidlo sasekuseni sangomgqibelo kuseni, futhi ngikhulume esidlweni sasekuseni. Bese kuthi ke ngiyakholwa ngesontelo elilandelayo ntambama emhlanganweni wantambama, futhi ngethemba ukuhlangana nani lapho-ke nonke ninabantu abaligugu. Manje ngifuna ukunigcina nimile isikhathi eside kakhulu, ngoba niphuma kusesekuseni kulobu busuku. Isizathu sifanele siphume ke leshumi nambili noma ngelokuqala ukuze likwazi ukubuyela kusonto sikole ekuseni. Ngeke sikwenze lokho thina. Lo mhumushi lapha uthe lokho akuzona izaba, abantu lapho futhi ngibone ukumamatheka kokuncane buze ebusweni bendoda qhabo. Sizo shesha khona manje amazwi ambalwa nje okuzindla ngezwi futhi ngithe kuba umshumayeli owayindwe isikhathi eside ngiqaphele futhi ngenkathi ngifika phakathi kwabazalwane bami bePentecostal eminyakeni edlule ngenkathi ngifika nje kokuqala ibandla leBaptist ngangivame ukucabanga ukuthi ngingumshumayeli wangempela niyazi ngifake iBhayibheli ekhwapheni lami. Futhi ngolunye usuku ngafika phakathi kwabantu bePentecostal nomfundisi Mnumzane Dodge ngangehlile kuyomuza eshumayela. He wayeshumayele waze waphelela umoya egexezelisa amadelo akhe futhi ebamba umoya wakhe wawungamuza cishe izindlu zasedolobheni ezimbili. Abuya phakame eshumayele futhi ngangicophelela engangikusho ngakho khona-ke ngami ngiyafika nje futhi ngifanele ngithi kuhamba kancane futhi ngingowaseningizimu kwasekuqaleni nje futhi ngiyaphuza kuqala ngakho futhi ngihlala ngelethi futhi ngakho ngibekezeleleni imizuzu embalwa futhi ngizophuthuma ngokushesha ngingakwenza. Kodwa ngethemba ukuthi iNkosi izosinika ukuthize kuncane lapha ngasezwini layo ukuthi kuzosisiza sonke kuba sisendele kuye. Manje ngale kuMalakhi isahluko sesithathu nesigaba sokuqala sevesi lesithupha ngifuna ukuthatha ukufundwa. Ngokuba mina inkosi angiguquki. Ngifuna ukuthatha indaba encane uma kuzothokozisa inkosini ethiwa uNkulunkulu ongaguquki usebenza ngendlela engalindelekile. UNkulunkulu ongaguquki esebenza ngendlela engalindelekile.
We are living in a changing time. Everything is changed.
Manje siphila esikhathini esiguqukayo konke kuyaguquka. Konke nje ongakubuka futhi kubone ngamehlo akho kuphuma emhlabeni futhi kuyimpahla futhi kuqala kuguquka. Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngenkathi ngiqala kufika eFoenix ukuvakasha kwami kokuqala eFoenix kwakuyiminyaka engamashumi amathathu nanhlanu edlule kulo September ozayo futhi ngahlala okwatule ku-16th noHenshaw futhi ngiyahlala lapho futhi bona indlu ayisekho kunesiteshi sikapetroli futhi idolobha lihlezi lapho kanti nomgwaqo wawusugoquliwe usuke kuHenshaw uya kumgwaqo uBuckhead ngani ibingeke ibe khona indlela yokuba uke ukuthola uma ubungeke nje ubuze ngapha nangapha. Futhi lokho kwenzeka eminyakeni ngamashumi amathathu nanhlanu konke kuhluke kakhulu. Ngikhumbula ngiphuma lapho kune-project enkulu yaseSalt Vaveli umfo mncane kanye nami sigibela amahashi sijaha izimbongolo zemithwalo. Manje ipaki ezansi lapho ngakho iPhoenix iye yakhula isuke entabeni iye entabeni igcwele ezweni lonke futhi kube noguquko olukhulu. Ngeke wazi neze indlela yakho yokuzungeza. Lapho ngifika lapha ngicabanga ukuthi inani labantu lalilinganiselwa ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane namuhla liyingxenye yesigidi ukuthi le ndawo iguquke kanjani kukhombisa ukuthi ihambisana nezikhathi. Iguquka njengoba nje isikhathi siguquka, iPhoenix iyaguquka, ezinye izindawo ziyaguquka. Kodwa-ke siyazi futhi ukuthi imigwaqo ngiyaqaphela ukuthi iyaguquka, imigwaqo obujwayele kungene kuyo ayisangeni. Ayisekho lapho ihambe ngenye indlela uzama ukulandela umkhondo owake wangena kuwo uyalahleka ugijime uphume ungene ugwadule endaweni athize. Ngakho imigwaqo isiguqukile. Amadolobha ayaguquka nepolitiki isiguqukile iguquka njalo njalo unyaka nonyaka ipolitiki iyaguquka.
Nations are changing.
Nezizwe ziyaguquka, izizwe unyaka nonyaka ziyaguquka, ziguqula isimo sazo sengqondo, ziguqula uhlelo lwazo. Futhi ngiyaqaphela izigcawu ziguquka njengezindawo bagawula imithi yamapulangwe bedlisa intaba. Futhi bona izansi eFlorida bayaphuma uyeza futhi uhambe ngasogwini futhi okokuqala bedlela lapho akukhonto amanzi osogwini nje ukulandelayo base benza iziqhingi lapha yandawo futhi bakha amakhaya amasha amakhulu kuso ukwenza iziqhinga ezenziwe ngumuntu ukubeka iphampu enkulu olwandle futhi udense ukhuphula amanzi futhi usifafaza phezulu bese ke usilinganisa ngokanaganda nezinto futhi utshala idolobha phezu kwaso namakhaya athile wenza iziqhinga uqhunyiswa isiqongo sezindaba phandle lapha lapho ubukeka sengathi wawungekwazi ukuhamba neze unugwaja futhi banezindlu phezulu lapho ebize ikhulule zinkulungwane zamadola izicawu ziyaguquka futhi siyaqaphela abantu bayaguquka kwenzekile kanjalo ukuthi abantu namuhla abanabo ubungane njengoba babevame ukuba njalo angazi noma ngiyakuqaphela lapha phandle noma cha kodwa siyakuqaphela impela emuva eningizimu nasempumalanga abantu bayaguquka unyaka nonyaka baphuthuma kakhulu bafanele baphuthume nje besebenza lokho bese bagetshe babehle ngomgwaqo amamayela angamashumi ayisishiyagalolunye ngehora belandela eduze kakhulu futhi bame ejointini likabhiya baphuze amahora athi awabe mabili ngaphambi kokuba baye ekhaya kuyaguquka ngokuphuthuma bayaphi na niyaqaphela iningi labesifazane namuhla linemishini yokuwasha nama-ayini kagesi nemishini yokuwasha izitsha ocindezela ikinobho naye yonke into kanjalo futhi nokho banesikhathi esincane sokukhululeka kunaleso abake baba naso niyazi Susanna Wesley wayenabantwana abayishumi nesikhombisa futhi yena kanye nalabo bantwana abayishumi nesikhombisa ethwala amanzi esuka emthonjeni futhi newashinge ezandleni zakhe futhi nokho wayengathola amahora amabili noma amathathu ngosuku ukuba akhululeke nabantwana bakhe nabafo abancane abayishumi nesikhombisa futhi lapho kuphuma uJohn noCharles ileyo indaba namhlanje esizathu sokuthi izikole zethu ziyehluleka abekho abefundisi abangenayo izinsizo ezinemtshisekelo sinesidingo futhi obaba nomama abakhulekayo yilokho esikudingayo ukwenza izikolo zethu zigcwale inhliziyo yezinsizwa ivutha ngokushisekela ukuthatha ivangeli yilokho esikudingayo kodwa izinto ziyaguquka besingahamba siqhubeke kancane kubantu sikulethe ebandleni ibandla liyaguquka siyakuthola ukuthi amabandla ethu ayaguquka ngempela singaphezulu noma ngaphansi ngikhuluma emhlabeni wonke manje ukuthi sikakhulu sibonakala sinjalo sinentshisekelo iyengeziwe ekutholeni izibalo kunokuba sithole abantu abasindisiwe kubukeka sengathi wonke umuntu ufuna ukuthola isibalo esikhulu kunazo zonke noma sibe nebandla elikhulu kunawo wonke noma isakhiwo esikhulu kunazo zonke noma senze ihlelo elikhulu kunawo wonke noma kuthize esikhundleni sokucabanga ngomphefumulo ompofu olahlekile lokho kubika kakhulu kodwa baningi kakhulu bethu abenza lokho ngamuzwa umvangeli odumileyo umfowethu Billy Graham ngezansi eLouisville eKentucky ngamenywa nodokotela Mordecai Ham umngane wami siqo ukuthi uBilly wasindiswa ngaphansi kokushumayela kwakhe futhi ngamenywa ukuba ngihlale esidlweni sasekuseni nabo nomnumzane Graham ekukhulumeni kwakhe kunamandla wathi ngingena edolobheni futhi ngizoba ngihlale lapho amaviki ayisithupha wathi ngizoba mhlawumbe nabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili abazokwenza ukuvuma kwabo futhi wathi ngizowathola wonke amathikethi abo nokunye nokunye futhi ngiwanike abefundisi futhi wathi bese ngibuya ngomunye unyaka wathi ngizojikeleza futhi lapho enganginabaguqukile abayizinkulungwane ezingamashumi amabili ngenkathi ngilapho ngalowo nyaka ngonyaka olandelayo ngikwazi ngisho nokuthola amashumi amabili wathi yini indaba na futhi yena ngizohluka nje ncinyana hayi kwehluka nalowo mvangeli omkhulu umnumzane Graham impela kunjalo kodwa indlela abhekana ngayo nakho ngokuthi yini indaba na futhi wakhomba ngomunwe wakhe wathi baningi abashumayele abangamavila wathi nihlala nizungeze nezinyawo zenu ziphezu kwedeski emini nasebusuku futhi ningawathathi la makhadi bese nilandelela wathi ngikathi uPawulu elapha wangena emzini futhi waba nophendukilo yedwa futhi wabuya ngonyaka olandelayo wayenamashumi amathathu noma amashumi amane ngalowo yedwa wayenabazukulu bakakhokho kakhokho phezu kwakho niyabo futhi wathi nginezinkulungwane ezingamashumi amathathu ngiyabuya noma izinkulungwane ezingamashumi amabili ngibuye futhi angikwazi ukuthela amashumi amabili
It might have been because
awu kwakungahle kube ngenxa yokuthi ngiphentekostali futhi kodwa ngangifuna ukusho lokhu kabukabi kangangokuthi angikwazanga ukuthula kodwa ngacabanga imuphi umshumayeli oyivila owabeka izinyawo zakhe ebhentshini ngenkathi uPawulu emthola ukuba asindiswe na yabo kwakuyilowo ophendukile qobo lwakhe owaholwa wajula ngokwenele kuNkulunkulu waze wabamba. Futhi uma umuntu ngempela ebamba uNkulunkulu, uNkulunkulu ungena enhliziyweni yomuntu, ungakhathazeki, izinhlanse zizobe zindiza nhlangothi zonke ngoba ujule ngokwenele kuNkulunkulu, futhi yonke impilo yakhe igcinile futhi izinze kuKristu, niyabo?
We know that it isn't just lazy preachers.
Ngakho-ke siyazi ukuthi akubona nje abashumayeli abavilaphayo kungenxa yokuthi ophendukile akahambi ajule ngokwenele aze alahlekelwe ukubuka kwezwe nezinto zezwe. Uma eke wasondela ngokwenele kuNkulunkulu akakwenzi lokho. Kodwa sitshela ukuthi amabandla ayaguquka, nabantu bayaguquka, imigwaqo iyaguquka, izicawu ziyaguquka, ipolitiki iyaguquka.
But there's one thing that does not change, that's God. He remains the same. I am God.
Kodwa kunento eyodwa engaguquki leyo nguNkulunkulu. Ngihlale njalo nginguNkulunkulu futhi angiguquki. Ungakhathaleki ukuthi kude kangakanani uNkulunkulu akagazi aguquke nakancane futhi angeke aguquke indawo enje pho.
The reason he cannot change is because
isizathu sokuthi angeke aguquke yingenxa yokuthi uNkulunkulu akanaziphelo futhi noma yini engenaziphelo ngeke iguquke. Bese kuthi ke asifundisise lokhu umzuzwane nje ngaphambi kokuqhubeka sisondele singene embhalweni. Okungenasiphelo akupheli, kukhona asikho isiqalo noma isiphetho. UnguSomandla unamandla wonke ukuyo yonke indawo, wazi konke, wazi zonke izinto, zonke izindawo, zonke izikhathi, konke okunamandla uNkulunkulu futhi angeke aguquke. Manje ngingenza isinqumo futhi ngithi kuzoba ngalendlela futhi ngingonesiphelo kuzofanele ngiguquke ngoba izinto ziyavela ukuthi mina ngizofanele ngithi awu ngangine iphutha. Kodwa uNkulunkulu angeke akwenze lokho ngoba isinqumo sakhe esisodwa yileso kuze kube phakade. Ngeke aguqule izinqumo zakhe, ngeke asiguqule. Ngakho-ke uma isimo sengqondo sikaNkulunkulu esonini esisodwa futhi sasifuna ukuphenduka, u-Adamu no-Eva futhi uNkulunkulu wabenzela indlela yokuphenduka futhi wasithethelela leso soni, bese kufika isoni esilandelayo, uNkulunkulu ufanele yenze into efanayo kuleso soni noma wenze iphutha angekathi enza ngesoni sokuqala. Futhi uma umuntu wayigula futhi uNkulunkulu waphulukisa indoda eyodwa, futhi khona-ke uma kwenzeka omunye umuntu eza uNkulunkulu ufanele yenze into efanayo noma wenze iphutha ngenkathi ephulukisa owokuqala uma eza enkundleni efanayo. Yeka indawo yokuphumula khona-ke yomphefumulo ofuna isiphephelo. Manje ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu. Manje siyazibuza ukuthi umhlaba wake wafika kanjani lapha. Yabo, izwi likaNkulunkulu ladala umhlaba. AmaHebheru 11 ayasitshela ukuthi umhlaba wenziwa ngezinto ezingabonakali. Yabo, uNkulunkulu wakukhuluma kwaba khona ngoba wayenguNkulunkulu. Wavele wathi makube khona futhi kwaba njalo. Ngakho-ke uma ekuqaleni lalikhona izwi, futhi izwi elakhulunywayo kwakuyizwi elidalayo, futhi lonke izwi elikhulunyiwe alinakubuyiselwa emuva ngephutha. Khona-ke ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu okunguKristu. Futhi manje izwi likaNkulunkulu elilotshwe eBhayibhelini liyizwi lakhe kithi, futhi zonke izithembiso zinamandla afanayo okudala ngemuva kwaso. Lelo izwi likaNkulunkulu elazenze ekuqaleni uma silikholwa ukuthi liyizwi likaNkulunkulu, kuye ngokuthi imbewu iwela kuphi. Uma iwela emhlabathini, umhlabathi ongadala umswakamo noma ukudla kunomsoco okuzungeze isithembiso sikaNkulunkulu kuzoveza zonke izithembiso ezenziwa iBhayibheli. Kufana ne ngani isimo sengqondo esifanele ngakunoma yisiphi isithembiso sikaNkulunkulu siyosifeza uma nje uzokubuka futhi unakekele izwi kahle nje. Ngoba uNkulunkulu ongenasiphelo wakukhuluma izwi likaNkulunkulu.
Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
UJesu wathi kodlula amazulu nomhlaba, kepha izwi lami alisoze ledlula. Oh, besifanele siphumule kanjani kuleso sethembiso sobuNkulunkulu sendodana kaNkulunkulu.
Who said both heavens and earth will pass away. But my word shall never pass away. There is a resting place for the soul. Now, Jesus said in the word, Jesus said,
Manje uJesu washo ezweni uJesu wathi uma nicela noma yini kubaba igameni lami ngiyolwenza. Kodwa ngezinye izikhathi lapho uNkulunkulu enza ukuthize futhi enze ukuthize sikucelayo nokho asikwenzi. Kuza ngendlela engalindelekile futhi ngezinye izikhathi endaweni engalindelekile nangesikhathi esingalindelekile. Kodwa uNkulunkulu uzophendula ngendlela yakhe yokuqobo uma nje nizokukholwa niyabo
you must believe it accept it and then
ufanele ukukholwe ukwamukele bese ke ungakubuyisele emuva bambelela kukho ngothathe kubambe bese uthi nazonke uNkulunkulu wakusho lokho kuyakucazulula uma uNkulunkulu asho njalo lokho sekuphelile akunandaba ukuthi isikhathi eside kangakanani kungenzeka ukuthi akuzange kube khona neyodwa imolekule yaba khona ngenkathi ethi makube khona okumhlaba kodwa yena uphakade futhi emva kwesikhashana kuba abamolekule nama-athomu futhi kwenyuka ngoba wathi kuzoba ngaleyo ndlela futhi nasi isithembiso futhi esingasicabanga uma yena lowo washo lokho efeze lonke izwi khona-ke uzoba nebandla elizovela phambi kwakhe lingenabala noma umbimbi futhi kuzosifanela mfowethu dadewethu ukuba siqiniseke ngempela ukuthi silungisene noNkulunkulu bese kuthi-ke ngoba kuzoba nebandla futhi sifuna ukuba yingxenye yalelo bandla kungenandaba ukuthi lokhu kuyini lapha emhlabeni sifuna umuzi omakhe nomenzi wawonge uNkulunkulu futhi asikwazi ukulahlekelwa yilokho noma yini oyenzayo ungakukhohlwa lokho kunendaba ukuthi umakhelwane wenzani ukuthi omunye umfo wenzani ukuthi ofunda naye esikoleni wenzani noma lokho omyeni wakho noma umkakho nanoma ubani omunye
kulu
udaba lomuntu sikunawe noNkulunkulu ufanele nje ufune leyo nsindiso uyihloko kungenzeka ukuthi wayengumuntu omkhulu umama wakho umuntu omkhulu kodwa kuthiwani ngawe na niyabo wena ufanele ube nakho wena uqobo kulungile manje ngenkathi uJesu ethi uma nicela noma yini kubaba egameni lami ngiyolwenza manje lokho kuvele kuqonde phansi nje ukusuka ehlombe ngizokwenza futhi waye manje kusemibandeleni uma nizokholwa lapho nicela manje kuMarku 11 22 sithola ukuthi uJesu wathi uma uthi kule nto abasiphuleka uphonswe olwandle futhi ungangabazi kodwa akholwe ukuthi lokho okushilo kuzokwenzeka ngaba nakho okushilo niyabo manje into awukwazanga nje kuphuma lapha bese uthi ntaba yehla ufanele ube nenhloso nenjongo kulokho niyabo futhi lokho ufanele uthole kuqala uma kuyintando kaNkulunkulu bese-ke inhloso nenjongo yakho ibe sentandweni kaNkulunkulu bese-ke ukhuluma kuyo futhi ume lapho izokwehla ya niyabo uma uthole imibandela ilungile kodwa ufanele ube nemibandela ilungile manje nifanele nikhumbule futhi ukuthi lapho uNkulunkulu ephendula ngesinye isikhathi kuba ngendlela engalindelekile akaguquki kepha wenza izinto ngezindlela ezingalindelekile manje ake sibize udaba noma ulubili ngaphambi kokuthi siqhubeke ake sicabange ngoMose ngithanda ukufundisisa uMose wayeyindoda eyiqhawe impela futhi wasinika itestamente elidala ngamandla kaNkulunkulu futhi izikhathi eziningi abagxeki bathi manje uMose waloba lokho futhi sazi kanjani ukuthi kuqinisile na awu ungabuyela emuva futhi ufakazise ukuthi kuqinisile futhi uma lowo owayengasho okube khona futhi noma okuyoba khona naloko okwakuzokwenzeka emva kwakhe kuthi lokho kwafezeka khona-ke ngikholwa ukuthi lokho kwakuqinisile futhi niyabo njengoba nje uma singama lapha ebandleni nomoya ngcwele ungabuyela wede ngempilo yakho futhi kutshele kwakuyikho futhi uyazi ukuthi lelo yiqiniso noma cha awu uma wazi futhi wazi ukuthi lelo yiqiniso khona-ke ngokuqinisekile beningakholwa lokho anitshela khona ukuthi kuzokwenzeka kuzoba khona ngoba lokhu kufakazela lokho niyabo futhi lokho kuyiqiniso futhi ngakho siyabona njengofakazi bamaheperu 11 nezindawo eziningi ebhayibhelini ukuthi makhawe okholo yilabo abahlala nezithembiso zikankulunkulu hlala nje khona lapho akunendaba ukuthi omunye umuntu uthini futhi unkulunkulu uzokupha khona ngesikhathi sakhe uqobo esihle manje umose wehla wangena igibhithe noma wayesegibhithe njalo wazalelwa ezansi lapho umntwana ukahle abazali bakhe bayabona ukuthi wayenjalo babonile ukuthi wayenjalo futhi babengawesabi umyalo wenkosi kwase kuthi-ke ngenkathi umose efundiswa ngunina uthisha omuhle kanjepho umama wakhe uqobo futhi ekwazi ukumxoxela lezo zindaba mose uyindodana yami kodwa wazalelwa injongo futhi unkulunkulu uzokusebenzisa ngolunye usoku ukukhulula u-israyeli futhi ngemva kokufa kukamama wakhe oligugu khona-ke ngicabanga ukuthi umose uba ngumbusi omkhulu noma usondele kufaro lapho wayeyindlalife isihlalo sobukhosi khona-ke ngolunye usuku wabazwela abafo wabo futhi umuzwa ngesinye isikhathi ngento ethile nokho noma ngabe sizizwela sifanele senze ngendlela kankulunkulu ukuze senze umsebenzi wenziwe kahle impela manje ngikholwa ukuthi unkulunkulu nesihawu kubo bonke abalambile nabahluphekayo futhi sinazo zonke izinhlobo zezinhlangano ukondla abalambile nezinto ngikholwa ukuthi yinto enhle kakhulu leyo kodwa nokho umsebenzi wangempela ivangeli lowo ngumsebenzi wangempela ivangeli kuthethe ivangeli manje siyathola ukuthi emva kokuba esezithole eyise ehluleke emisebenzini yakhe uqobo isizathu wayeyindoda ehlakaniphile indoda yezempi futhi wayenjalo wayethole isehluleki khona-ke wabalekela umsebenzi waphuma wangena ehlane futhi waba lapho eminyaka engamashumi amane futhi wayekade nenkosikazi nokunye nokunye labantwana bakhe noma umntwana wakhe njalo ugereshomu manje into exakayo ukuthi ngobizo lukankulunkulu empilweni yakhe ngangicabanga ukuthi umose akazange akwazi ukusuka kulokho akasoze akwazi futhi kungase kube khona abantu lapha kulobo busuku abasilalele ngqofu ukuthi phansi empilweni yakho ndawo wezwa ukuthi kwakukhona ubizo empilweni yakho futhi awukaze nje ululalele uzoba lusizi inqobo nje uma usaphila uze ulalele lokho kuphila khona-ke akungabazeki ukuthi kukhona abantu lapha kulobo busuku osekuyiminyaka befuna umoya ongcwele futhi wena nje uthi angazi ngifanele ngiyomukele awusoze waneliseka uze wenze niyabo ngoba wanqunyelwa lokho futhi manje ufanele wenze lokho kube yinto yokuqala empilweni yakho noma ngabe uyadla futhi noma ngabe uyaphuza futhi noma ngabe uyalala futhi kumbe noma yini oyenzayo ufanele uthole lowo kunjalo lokho kufanele kube yinto yokuqala yilokho-ke hlala nje nesithembiso sikankulunkulu wawethembisa kini ngakho hlalani nakho nje niyabo futhi unkulunkulu uzokufeza manje futhi angahle akwenze ngesikhathi esingalindelekile wena ukuthi awu futhi upenem bengisebenze kanzima namuhla futhi ngikhathele kancane futhi angizizwanga kahle izinsuku ezintathu noma ezine lokho kungase kube yisikhathi nje niyabo awusoze wazi ukuthi kuzokwenzeka nini ngingama kangaki futhi izinsuku ngixoxe isehlakalo lapho ngiya emahlathini kuyofuna inkosi ukuthi ameva ayangiklebha nezinyoni ziyangicasula nomiyane bayangiluma yilapho nje unkulunkulu elungiselela ukwenza okuthile khona lapho nje into ethize ibonakala ingalindelekile khona-ke unkulunkulu uthatha indawo uyabamba manje bheka umose lo malusi omkhulu omdala wezimvu manje wayesevele neminyaka engamashumi esishiyagalombili ubudala weneminyaka engamashumi amane ngaphambi kokubathethe kumele kwakhe unkulunkulu futhi-ke weluse izimvu phandle lapho futhi ngiqegele wayeseneminyaka engamashumi amane ugwadule getting to be an old man. Uthe wayesebayikeda mhlawumbe amadevu ampunga nezinwele zinde zimpunga eziyaphuzelayo futhi nakho la ekhona engekho esontweni wayengaphansi kwentaba iHorebe.
And God never come down through a sermon but in a burning bush. See, an unexpected
But God met him not even in church. Awusoze waba mdala kakhulu nomphefumulo ufanele uphile phakade ngakho khumbula nje ukuhlala kungalondlela uNkulunkulu uNkulunkulu ongaqoqoke ngesikhathi esingalindelekile nangendlela engalindelekile endaweni engalindelekile. Ake sithathe uJakobe. UJakobe wayegijima wabanjwa phakathi kwemilili emibili manje wayesegoduka futhi labani umukhwe wakhe wayeza ngapha emlandela ngoba umkakhe wayentshontshe onkulunkulu babo. Futhi khona-ke utshela ukuthi u-Esawu uza ngalendlela emlandela umfowabo ayemkhohlisile manje leso kwakuyisikhathi esingalindelekile ngempela sokuba uNkulunkulu amvakashele.
Kodwa
waye nakubuza ulabani ngalendlela futhi nakubuza ulabani yeza ngalendlela no-Esawu ngalendlela kodwa uJakobe wawela umfudlana wayesengena emsebenzini-ke futhi mhlawumbe kokuqala ngayo empilweni yakhe wabamba ukuthile okwakungokoqobo futhi wakwazi ukubambelela kwaze kwafika isibusiso. Lokho kungaba isifundo esihle kithina sonke uma uke wabamba into ethize engekoqobo bambelela kuyo ungakuyeki. Akunendaba ukuthi ilanga lidlula kangaki kumbe noma yini yenzeka zingaki izinhlungu zokulamba ezifikayo noma yini enye bambelela kukho uzobusiswe kukho uzowuthola isithembiso sakho. Bambelela wabeka umkakhe nabo bonke kude naye futhi wazehlukanisa wasebambelela ngoba wayebanjwe phakathi kwemilulo emibili futhi uNkulunkulu wahlangana naye ngendlela engalindelekile ngezikhathi ezingalindelekile endaweni engalindelekile ilapho uNkulunkulu wahlangana khona naye. U-Isaya umprofethi umfo omncane wayencike engalweni yenkosi enhle futhi wayeyindoda elungile futhi wayebe nezinto zilula kodwa ngolunye usuku inkosi yafa. No-Isaya umprofethi wehlela e-altare endlini kaNkulunkulu futhi esakhuleka lapho wabanjwa phakathi kwezono zakhe uqobo nombono futhi wamemeza kakhulu maye kimina lapho ebona izingelosi ezinamaphiko phezu kobuso bazo amaphiko phezu kwezinyawo zazo futhi izindiza zimemeza ingcwele 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 inkosi. Wakhala maye kimi ngoba ngingumuntu enezindebe ezingcolile wabanjwa ngesikhathi esingalindelekile endaweni engalindelekile wacabanga ngizokwehla bese ngisho imikhuleko yami futhi ngivuke ngiqhubeke ngoba abantu bakholwa ukuthi ngingumshumayeli olungileyo noma umelusi noma enye into kodwa wabambelela lapho akagcinanga ngokuthi wabanjwa kulesi simo nombono kodwa wabanja nezindebe ezingcolileyo endlini kaNkulunkulu ophilayo. Oh mfowethu, uma lokho bekungaphenya kulo lonke idolobho kulobu busuku nakusase kuseni ngabefundisi abebeyoma futhi banitshela ukuthi ayikho into enjalo ethiwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu futhi akukho lutho olunjengombhaphathizo kamoya ongcwele bekuzoba nobunye ukukhala. Maye kimi nezindebe ezingcolile kuyiqiniso yebo kakhulu kanjalo.
Children. Now, they were
manje nabo babanjwe simene sibucayi impela babanjwe endaweni engalindelekile lapho bahlangana khona noNkulunkulu ukuze uNkulunkulu eze kubo esithandweni somlilo.
Unexpected time
Isikhathi singalindelekile indlela engalindelekile kodwa uNkulunkulu ungongaguquki uNkulunkulu ungaguquki futhi wenza izinto ngaleyo ndlela endaweni engalindelekile isikhathi singalindelekile kanjalo njalo uIsrayeli wacela inkosi enamandla babefuna inkosi ezobakhulula lokho ababekulindele uNkulunkulu ukuba akuthumele kubo kwakuyinkosi ukubakhulula inkosi enamandla yayizomarsha njengoDavide indodana kaDavide yayizovuka yehle ngamapha seji asezulwini yehlela emhlabeni ngokubingelelo okugcwele kwengelozi futhi ubaba wayezobheka ezulwini besethi sengithumela kini uMesiya manje futhi babekulungisile konke ukuthi yileyo ndlela efanele afike ngayo.
But what did they get? They got a baby instead of a mighty king.
Kodwa yini abayitshela na? Bathola umntwana esikhundleni senkosi enamandla, ingane ezalwe ezitebeleni ezincane ohlangothini lomango.
A little cave stable with straw and the manure from the animals.
Isibaya somhume ezincane zilotshani obomile nomkhuba wezilwane kanye ingane. Kodwa wakuyimpendulo yomkhuleko wabo wayeyilokho kanye ababekudinga kodwa babekufuna ngendlela engeyabo babufuna ngendlela ababecabanga ukuthi yayingcono kunazo zonke kepha uNkulunkulu yazi ukuthi ukuthumela kanjani ngendlela ayazi ukuthi ingcono kunazo zonke ngoba uNkulunkulu ongenasi phelo futhi uyazi nje ukuthi kuthunyelwa kanjani uyazazi izidingo zakho uyazi ukuthi kulethwa kanjani kuwe kodwa inkathazo yakho iwukuthi ngoba kufiki ngendlela ocabanga ukuthi bekufanele kufike ngayo kodwa ke yonke niyadangala futhi nikubuyisela kuye. Asimcele futhi sikhole ukuthi uzokuthumela ngendlela afune ukukuthumela ngayo futhi ukwamukela phezu kwesisekelo kunjalo niyabo. Uma umcela ungamenzi umkambe manga akakwazi ukukamba manga wathembisa celani ubaba noma yini egameni lami ngiyolwenza manje uNkulunkulu akawakambe amanga mcele futhi kuyokwenziwa. Unani niyajola ngongotani kuzovulwa siyakukholwa lokho impela siyakukholwa. Batshela umkhombe pho benzani na babenale ngane encane emkhombeni ngabe kwakuyinkosi yenamandla leyo na bayinqaba yebo mnumzane ungani na akafikanga ngendlela ababemlindele ukuthi afike ngayo futhi bangane ningahle licabange ukuthi leyo kwakuyinto embi kabi kwakuyiyo kodwa niyazi sinecala lento efanayo sinecala lento efanayo sicela izinto kuNkulunkulu bese siyahamba futhi uma ingaveli yathela ukuthi yenze phezu kwethu futhi asinike kuJesus sicabanga ukuthi besifanele sibe nakho kodwa ke sivele sikubuyisele emuva niyabo ningakwenzi lokho ngicela hlala nakho ngo yebo mnumzane bambelela kukho uma wazi ukuthi kungokwangempela futhi yini enye ngokoqobo ukwedlula izwi likaNkulunkulu na nezwi likaNkulunkulu lenziwe inyama lakha phakathi kwethu Kristu futhi manje uKristu wathumela umoya ongcwele futhi uNkulunkulu kumoya ngakho-ke bambelelani kuwo uma umoya ongcwele ulapha futhi usinike leso sithembiso hlala naso. Yini indaba ngathi bantu bepentekostali ozisho ukuthi nomoya ongcwele futhi wesaba kwethemba uNkulunkulu noma yikuphi cishe impela na yini inkinga na sikulindele ngenye indlela ngicabanga ukuthi esikwenzayo ngize nitshele iqiniso ngicabanga ukuthi sikulindele uNkulunkulu kuba angene futhi asithembise ihlanganeni enkulukazi yalolu hlobo nalolu hlobo futhi lapho wenza wakha izinto ezinyakanyaka ngokumelene nomunye umfo into ebesifanele siyenze mfowethu ngokukhohlwa yilokho izinhlangano zenu zilungile kodwa esikufunayo ngamaKristu azelwe ngokusha anensindiso ezinhliziyweni zawo namandla kamoya ongcwele phakathi lapho ukuthanda umunye nomunye nokwelula nokuba nemizwa ngomunye nomunye imizwa ekhazimulayo amathemba imizwa nothando lobuzalwane lokho kusihlanganisa ndawonye yilokho uNkulunkulu afuna sibe nakho unguNkulunkulu ongenaziphelo futhi angeke aguquke amazwi akhe angeke awaguqule.
So they refused him.
Manje kaphelani ngakho bamenqaba ngoba akafikanga ngendlela ukuthi yena ababelindele ukuthi kube ngayo futhi siyaqaphela kodwa weza ngesimo sombhalo. Ufika ngamashini njengokushoko uhlelo olungokombhalo futhi ngayinye yalezi yenza futhi endaweni efanele ngesikhathi esifanele nangendlela efanele. uNkulunkulu uhlale kwenza ngendlela yakhe futhi indlela efanele.
Now Moses, why would he doubt?
Manje Mose wayengabazelani na wabizwa kuzalweni wayeyingane ngekathi uNkulunkulu embiza wazalelwa kulomhlaba ngenhloso wazalwa engumprofeti. Bekungafanele kube yinto enzima kuMose ukucabanga lokho kube okungalindelekile ngoba befanele alindele ukuthi uNkulunkulu ambize. Jacobe uNkulunkulu wayesanda kukhuluma kuye futhi wathi Jacobe buyele ekhaya ngizoba nawe futhi nginandise ngiyakwenza imbewu yakho ibe ngangezihlabathi solwandle. Kungani ayelindeleke kanjalo kholeke ukuba uNkulunkulu eze kuye ngalobo busuku lapho uLabani eza ngenye indlela noEsau ngenye na nokho uNkulunkulu wamthembisa. Amen. Nakho la nikhona bangane lapho uNkulunkulu enze isithembiso futhi ophikisa yavuke lokho kuwukuhlola kuphela ukuthi nalo ngempela yini izwi noma cha. Indoda enegolide elihle ayinankinga nokuya etshenile ukuhlola, niyabo iqiniso lelo niyabo kuphela. UPetro wathi ngiyakholwa ukuthi kwakunguye ukuthi lezi zivivinyo zize ukuzosihlola zizivivinye zibone ukuthi sizokwenzani ngakho. Kulungile lapho utshala umoya ongcwele futhi umyeni uzokuxosha endlini noma umama uzokwenza ukuthi uhambe ekhaya. Lezi zinto ungadikibali ubuyele ezweni, leso yisikhathi sokuvivinya kuphela. UJakobe ubefanele ukuthi wayazi kangcono kulelokho kodwa wayethe ukuchitha isikhathi esiningi sempilo yakhe futhi egijima ezungeza kanjalo njalo esuka lapho futhi yena ngiyakuthanda akusho lapho. Ngawela leli Jordani ngiphethe induku kuphela futhi manje ngibuya ngamabutho amabili ngiyabuya ngande kakhulu. Futhi wathi nangu Esau umfowethu eza ngalendlela nomkhwe wami ungalapha uyangilandela. Futhi ukuthi lapho efika kulolo hlobo losimo kodwa wayendaweni efanele futhi waqala ngokungalindelekile ngicacela ukuthola impendulo. Kodwa uNkulunkulu wedla futhi waba nomdlalo wokulwa ngokubambana futhi wahlala noNkulunkulu futhi wabambelela kwaze kwafika isibusiso. Ngithanda uJakobe ngalendlela lapho wayebona ukuthile ngempela kwakulungile ngenkathi efaka isandla sakhe entweni ethile eyayiyiqiniso wabambelela kuyo waze wathela kuyimiphumela. Uma besingenza lokho, uma ibandla belingenza lokho kuphela, uma ubungakholiseka ukuthi kulungile futhi wazi ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu futhi ngeke sehluleke, wena nje ngeke sehluleke. Umuntu othile ukhuluma akukhiphe kuwe uthi okwesinye isizukulwane kwakungesikho kwethu futhi lokho akusiwo umbhalo. UJesu wathi kuMarko 10:6, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, niyabo kuphi na kude kangakanani na umhlaba wonke zonke izidalwa lezi zibonakaliso ziyolandela ezweni lonke kukho konke okudaliweyo okukholwayo. UPetro wathi ngosuku lwePentekoste ngokuba isithembiso ngesenu nakubantwana benu nakulabo abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Uzokwenza kanjani na ivangeli limelwe lishunyayelwe nasemhlabeni wonke kuqalwe eJerusalema? ULuka 24:49 wathi qalani emzini waseJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu, zilandele umoya ongcwele. Izenzo zokuqala 9:2 umoya ongcwele ufikile phezu kwenu khona-ke niyakuba ngofakazi bami eJudiya eSamariya kuze kube semikhawulweni yomhlaba yonke indawo. Umoya ongcwele ufakaza ngezibonakaliso nezimanga zilandela. Sizosuka kanjani kukho na yisithembiso sikaNkulunkulu? Ungavumeli udeveli unolimi olushelelayo njengoba engaba njalo futhi ungumuntu ofunda imibhalo kakhulu ngokusobala kodwa uyawusonta ukuze awenze usho into okungayisho. Futhi nokho iBhayibheli lathi kusobala kakhulu kangangokuthi nesiwula akumele senze iphutha endleleni. Vele ubambe isithembiso sikaNkulunkulu futhi ubambelele kuso, bambelele kuleso uze ubambe esinye. Lapho ubona lesi siphenduliwe khona-ke bamba lesi bese ubambelela kuleso uze uthole esinye bese uqhubeka ukhuphuka. Njengoba lelo kwaya belicula izolo busuku ezansi kwelinye ibandla ebandleni likamfowethu atlo lithi umzuliswano wokuqala kwaba ukuvuselelwa wabe eseqhubeka omunye waya kwenye indawo. Futhi emva kwesikhashana wedlule imazi iJupiter futhi washaya iMilky White Way futhi wayelokhu eqhubeka nje ngiyakuthanda lokho niyabo. Qhubeka nje ukhwela umzuliswano nongomzuliswano. Bamba isithembiso sikaNkulunkulu othe uNkulunkulu wethembisa kungesindisa, bambelela kuso, hlala khona lapho uze usindiswe. UNkulunkulu wethembisa ukuhambisa ukungigcwalisa ngomoya ongcwele. Hlala khona lapho uzegcwalise ngomoya ongcwele. Uma ugula yethi uthembisile ukungiphulukisa, ngihlala khona lapha uze ungiphulukise. Nakho la ukhona ileyo ndlela yokukwenza, hlala nayo. UNkulunkulu akanasiphelo, akaguquleki, angeke aguquke, futhi ukwenza ngezindlela ezingalindelekile. Kodwa bambelela kukho ukuze kufike. Ungamtsheli uNkulunkulu lokho ukuthi ufuna kwenze kanjani, uzokwenza ngendlela afuna ukukwenza ngayo. Niyabo, ungamtsheli ukuthi akwenze kanjani. Manje qaphela, manje sithele ukuthi uIsaya wazalwe ngumprofeti. Manje wayesemgqeni womsebenzi kikathi esezansi lapho yaltare. Kwakungeyona into eyinqaba ngumprofeti kubona umbono, ngakho wayefanele akhumbule. Wayesemgqeni womsebenzi impela, ngakho wayengaphumile embhalweni, wayesembhalweni impela. UNkulunkulu wathi, uma kukhona phakathi kwenu ngowomoya umprofeti, mina inkosi uNkulunkulu ngizozazisa kuye lokho akushoyo lo mprofeti kuyenzeka. Khona ke muzweni, uma kungenjalo maleni. Ngakho niyabo, uJakobe wayesemgqeni wombhalo, uMose emgqeni wombhalo, futhi u-Eliya, asithathe u-Eliya lapha, ngingathanda kusho kuye. Manje waphuma lapho ehlane futhi waba nokunyukubala, futhi uNkulunkulu wamthuma wamondla ngengelozi, futhi wambeka ehlane, futhi wazulazula izinsuku ezingamashumi amane nobusuku. Futhi into yokuqala niyaze kwenzekani na, wakhuphuka wabuyela ebumeni nomprofethi emuva. Lapho wezwa umoya ovunguzayo uphahlaza uphephetha, wezwa kubhonga amadwala yonke into. Wacabanga, awu lokhu kulungile, bengiphezulu entabeni kamili. Ngiyazi uyaphendula ukuthi uma nombani nemvula ngiyakwazi, kodwa okwathela umprofethi kwakuyilelo phimbe elincane lihashazayo elingalindelekile. Kulapho kwenza abaningi bethu bantu abangamaphentekostali sigxume. Niyabo, silindele into ethize ngenye indlela, lapho uNkulunkulu eyiletha ngendlela yakhe uqobo. Niyabo, sicabanga ukuthi yona besifanele size ngendlela esikulindela ngayo, kodwa uNkulunkulu uyithumela ngendlela yakhe uqobo, ngendlela afuna ukukwenza ngayo, kwenza ngayo. Manje uJesu lapho becela inkosi uIsaya esishiyagalolunye esithi, upha wathi, sizalelwe umntana, siphiwe indodana, umbuso wayo yakuba semahlombe ayo. Intombi yokhulelwa izale umntwana uyobizwa ngokuthi Emmanuel. Futhi ngani ufika ncamashiya emgqini wemibhalo? Ngabe wakwenza na? Khona impela okwashiwo umbhalo. Mose wakleliswa kodwa akuzange kufike ngendlela ayecabanga ngayo. Wacabanga, ngizokwehlela lapho futhi ngibulale lowo mgibhithe, kuyoba yilokho-ke. Khona-ke bonke abantwana bakwa-Israyeli bazothi, usibanibani yena, niyabo, ungumnqobi wethu. Kodwa kuzange kufike ngaleyo ndlela, kodwa wayeselokhu esemgqeni wemibhalo. UJakobe, bonke abanye wayesemgqeni wemibhalo ngenkathi uNkulunkulu wesebenza. Futhi uma sizibeka emgqeni nezwi likaNkulunkulu futhi sibambelele kukho, ngingenzani futhi Branham? Yini engingayenza ukuze ngibekwe emgqeni nezwi likaNkulunkulu na? Lifake enhlizweni yakho nje futhi ulikholwe. Zonke izithembiso zingezakho, ngesakho. Ungaba nazo, singesakho. Zonke izithembiso encwadini cula ngesami. Zonke izahluko, wonke amavesi, wonke umugqa, ngethemba othandweni lwakhe lobu uNkulunkulu. Ngokuba zonke izithembiso encwadini zingezami, niyabo. Akuyi ndaba ukuthi isithembiso siyini, singesakho noma kanjani, ngoba uNkulunkulu wakunika sona. Noma ubani othandayo makeze futhi aphuze emithonjeni amanzi okuphila ngesakho, singesakho. Noma yisiphi isithembiso, singesakho. Uma unokukholwa kokusamukela futhi kuzokwenza, uma nje uzokukholwa. Manje kodwa ngenkathi uJesu efika zatshela ukuthi wazalelwa emkhumbeni, ngakho khona lapho amaJuda awavumanga, akafikanga ngendlela ayicabanga ngayo. Babecabanga ukuthi wayezofika, ngakho bavele bamxosha enhlanganyelweni yabo. Futhi wayengasekho kukho, kodwa phekisisani akwenzayo yena ngenkathi lokho kuzange kumise.
When Pentecost is first born, the church is excommunicated Jew.
Ngenkathi iPentecoste lizalo kuqala, ibandla laxoshwa nalo. Lokho kuzange kumise umlayezo. Kuqhubeka ngokufanayo nje. UJesu akakwazi ukumiswa. Ubani ongamisa uNkulunkulu na? Awukwazi ukukwenza, qhabo ubungeke usakwazi ukukwenza. Ungamisa kalula ilanga, kodwa ukwazi ukumisa uNkulunkulu. Uhlelo lwakhe luzoqhubeka. Ngakho kwafika ngenkathi yamabandla emuva, lapho ayekhulekela imvuselelo iza ngendlela engalindelekile. Unesikejane sabanye indoda eyikhaladi yenehlo elilodwa lapha eCalifornia, kanye no-Ohobo wabathi ababe babile ezitaladini nezinto ezinjalo, futhi wabagcwalisa ngomoya ongcwele, futhi waqala umlilo ukuthi buka lapho sekuye khona manje.
It's the fastest growing church in the world.
ibandla likhule ngokushesha kakhulu kule wonke emhlabeni babe baningi abaphendukile ngonyaka odlule kunabo bonke behlanganiswe ndawonye yakunjalo yawasunday visita iphepha lekatolika lasho njalo babhalise esigidini amakhulu amahlanu ezinkulungwane ini izwi likankulunkulu lintu yaza liqhubeke abantu bakhe basoze baphoxe bangamasosha amele ngoba izwi likankulunkulu ophilayo liyavutha ezinhliziyweni zabo kunjalo unkulunkulu bathumela izinto ezindaweni ezehlukene ebabusisa ebaleja manje asigcine ingqondo yethu ezwini nakunkulunkulu futhi selokhu siqhubeka manje ungakubalekeli uthi sizoba yiqembu elikhulu kuwadlula wonke noma sithele iqembu elingcono kuwedlula wonke edolobheni izixuku ezigqoke kahle kuzedlula zonke ezizendeni yethu noma into enjalo uma ufaka lokho emqondweni wakho uzuwile khona lapho niyabo yebo mnumzane khumbulani nje noma yikuphi lapho umoya ekhona zazi lapho lezidalo eziphilayo kunjalo hlala nomoya kankulunkulu noma yini oyenzayo hlala nalowo moya manje uJesu ngenkathi ekhula wafakazisa ukuthi wayeyilowo mesiya ababemkhulekele wabakhombisa isibonakaliso sakhe sikamesiya wafakazisa ukuthi wayengumesiya ngezibonakaliso azenzayo bukani wesifazane emthonjeni ngenkathi emtshela izono zakhe ukuthi wayenamadoda amahlanu ngani wathi mnumzane siyazi uma umesiya efika uzositshela zonke izinto kodwa wayengazi ukuthi wayengubani wathi nginguye bukani Natanayeli ngekathi ebuya noFilipu futhi wanyukela ebukhwaneni bukaJesu futhi uJesu wamtshela ukuthi wayengubani lapho evela khona lokho ayekade kwenza wo he kwafakazela wathi rabi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi yakwaIsrayeli he impela isizathu ngani na ufakazelwe wafakazelwa wayeyibona akalethwanga ngendlela uIsrayeli ayecabanga ukuthi uyongeniswa ngayo bacabanga wayezoba inkosi enamandla nenduku esandleni sakhe futhi aphume futhi yashaya amaRoma ekhanda ngayo kodwa leyo kwakungeyona indlela kaNkulunkulu lokho kwakungesiwo ngisho umbhalo wakhe wokuthi akwenzeke kulokho kufika ukuze kulandelayo yilapho ezokwenza khona lokho baphambanisa kufika kokuqala nokwesibili ndawonye ngakho uza ke ethobekile emnene ehlezi phezu komnyuzi egibele futhi waphuma kwelincane kunawo wonke idolobha phakathi kwazo zonke izifundazwe ezinkulu futhi ho imibhalo yavele yagcwaliswa ngokufika kwakhe indlela azofika ngayo kodwa behlulwe ngokukubona niyabo kodwa wenza isibonakaliso sikamesiya wafakazisa ukuthi wayengumesiya futhi bamala ngoba wafika ngendlela engalindelekile kubo manje ukuba nje babezimisele ngempela kumemukela phezu kwesisekelo uNkulunkulu amthumela sona singakwazi kulobo busuku njengabantu bePentecostal semukela umoya ongcwele phezu kwesisekelo sokuthi uNkulunkulu wasithumela na singalindela ukuba umoya ongcwele wenze lokho uNkulunkulu athi uyokwenza lapho ungena na ngabe lezo yisisekelo sifuna ukukwamukela phezu kwaso na noma sifuna ukuthi wo ngikholwa ukuthi ngemukela umoya ongcwele ngenkathi ngikholwa ngaxola emilisi wami futhi ngiyanitshela ngikholwa ukuthi nginomoya ongcwele lokho akusikho okwashiwo iBhayibheli lapho efika uyofakaza ngami uJesu washo yabo lapho efika manje ufakaza kanjani ngokunkulunkulu na uyakufakaza ngempilo ayiphilayo kuwe naziwa ngezithelo zabo ungathi awu mfuthi Branham nginomoya ongcwele ngakhuluma ngezilimi ngiyakukholwa lokho nami kodwa uma lokho kuphila kungalandeli leso sehlakalo khona ke wakukhona kungalungile niyabo unento engalungile niyabo kodwa uma uno uma unomoya ongcwele ngempela futhi wakhuluma ngezilimi khona ke ukuphila kuyakulandela bese kuthi ke uma uzisho ukuthi wawunomoya ongcwele futhi waba sehlakalo bese kuthi ke impilo yakho ayihambisani nezwi likaNkulunkulu khona ke unomoya ongalungile niyabo isizathu awukwazi ukuba amagilibhizi ekhakhasini uyakwazi lokho niyabo futhi baziwa ngezithelo zabo noJesu ngekathi efika ezisho ukuthi wayengumesiya wenza imisebenzi kamesiya amen wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami khona ke kholwani imisebenzi isitatimende sinjepo kuyafana namuhla njengoba ethembisa kumaHebheru 13 sishiyagalombili uJesu nguYesu lalamuhla naphakade Mahlelo izinhlangano ezinkulu zomhlaba yini abayilindele lapho bebone imvuselelo iqale edolobheni na yini amahlelo ayilindele na
a great intellectual speech he has to come by fine education
Inkulumo enkulu enobuhlakani ufanele eze ngemfundo enhle amazwi akho kumele futhi ekwazi ngobuntu ukuthola ukubambisana yonke indawo nakho konke kanjalo nohlelo olukhulukazi. Yenzani nakho? Bukelani kanjani isigejane sajezebhele abapendiwe ubusa bangagezi neze isigejane zabafa babhema osikilithi bazisho ukuthi bangamakristu futhi abagaze baqondise impilo yabo besagwegwile njengombhobho wezinyoka. Ungitshela ukuthi lawo ngumoya ongcwele na kamnu.
Umoya
ongcwele ubungcwele namandla okuvuka kukajesu kristu. Ibhayibheli lathi ujesu kristu unguye izolo lomuntu laphakade. Amen. Kuyiqiniso lokho mfowethu, hayi kancane kodwa kuyini na? Tshela indoda yaphezulu lapho ingahle ingingize kancanyana futhi isaphaze kancane ngolwimi lwayo futhi ingapheli kahle amagama athile noma iwaphumisele ngokungesikho bese bethi akukho lutho kulowo mfo. Kuthiwani ngoDwight Moody wenu omunye wabakhulu kunabo bonke oke waba nabo kusukela kuCharles Finney kunjalo kuthiwani ngomudi na? Wayengakwazi neze ukufunda igama lakhe umthungo wezicathulo omdadlana. Ngolunye usuku ngale wayeshumayela kwabomdabu baseLondon ngale ngilandiye futhi wazama ukufunda iBhayibheli walibiza ngokungesikho ini yena ngiyacabanga wabiza amaFilisti noma ukuthize uhlobo oluthile lwegama lenzile. Wabuyela muva uhafu wevesi wazama futhi wayecabanga ukuthi uzobani isikhathi sokuzama ukukuphela wawugeja futhi wabuyela muva wasefunda yonke into wayiqeda waphinda wayigeja futhi. Walivale iBhayibheli futhi wayazi ukuthi labo abomdabu baseLondon babehlezi lapho nje kufanele kube ubuhlakani kubo. Walivale iBhayibheli wayesethi, Nkosi uNkulunkulu ngizokhuluma ngolimi ongithumele kulo. Owethu wayikebhula leyo ndawo yaba yizicucu wakwenza izinyembezi zakhe ngqika zehle ezihlathini zakhe. Wafika ephephandaba lizophenya ukubona ukuthi kungani wayidonsa abantu abaningi kangaka. Nephephandaba lafika labhala udaba lathi kungani noma ubani engeza ukuzobona uDwight Moody na? Wathi kokuqala ubukeke ngumkhaya kakhulu futhi wathi yokulandelayo uthi ukhuluma ngamakhala akanayo inkulumo enhle futhi wathi ukubhalwa nokufundwa kwakhe kolimi kumpofu kunakho konke. Futhi wathi ubukeka kabikabi ukhuluphele futhi uyindilinga namadevu webusweni bakhe bonke wo bambiza ngakho konke cishe impela. Umphathi wakhe wakhuphuka weza wayesethi, Mnumzane Moody nakho okwashiyo iphepha ngawe. Wafunda ukuthi bekuyini Mnumzane washo kungani noma ubani eza kuzobona uMoody na. Futhi Mnumzane Moody wavele wadlulisa umusho wodwa wathi, he ngokwanele impela beza kuzobona inkosi yilokho kuphela. Abazange beze ukuba uma uzobona uDwight Moody lokho kuhlukile, ufanele ube yinto ethile ongayibheka. Kodwa uma uzele inkulumo yobuhlakani yilokho kubhekile, yilokho kulindele. Kodwa uma uza ukuzobona amandla nokubonakaliswa kukomoya ongcwele kuzothatha amandla kaNkulunkulu aphuma ezulwini ukukwenza kunjalo. Kuye ngokuthi yini oyibhekile, yini oyilindele. Lapho ngize ebandleni ngilindele insindiso, ngilindele abantu abangcwele, ngilindele isikejane sihlanziwe empilweni yesono. Yilokho okulindele ngoba yilokho uNkulunkulu akudingayo. Kodwa uyabona ukuthi siyehlisa kanjani imigoqo na? Umfethu Speech yona mdala, umfundisi omdala weMethodist umngane wami wayejwayele ukushumayela ngokuthi wathi sivumela noma khuluma acule ngakho njalo. Wathi sehlise imigoqo, sehlise imigoqo, sicegise ngesono, sehlise imigoqo, izimvu zaphuma. Kodwa izimbuzi zingene kanjani na? Kwehlise imigoqo kunjalo, yehlise imigoqo. Dala nezwi, uNkulunkulu akanaphutha. uNkulunkulu ungongena ziphelo, lowo ongeke guquke. Akaguquki uNkulunkulu, ongaguquki. Lowo ofanayo owehla ngosuku lwePentecoste wasegcwalisa indlu yonke ngomoya ovunguza ngamandla nezilimi zomlilo ezehlukene phakathi zahlala phezu kwabo futhi bonke bagcwalise ngomoya ongcwele. Lowo nguNkulunkulu ofanayo esibheke kumbona namuhla, kuye ngokuthi yini oyibhekile. uNkulunkulu ongena ziphelo, ngikuNkulunkulu futhi angiguquki. Akaguquki, akakwazi ukuguquka. Uma lokho kuyilokho akunika labo abalindele bokuqala emuva, lapho yilokho akunika abalindele besibili, yilokho akunika abesithathu, abesine, futhi wonke ambizayo uzoba yinto efanayo. Wathi, ngingumvini, nina ningamagatsha. Uma umvini utshele igatsha futhi litshele amagilebhisi, umvini olandelayo noma igatsha elilandelayo elivezwa yilowo mvini lizotshela amagilebhisi. Awukwazi ukwenza elilodwa litshele amathanga elinye yamakhabe bese kuba amagilebhisi ukwazi ukukwenza niyabo kukhombisa ukuthi kuphosiwe umvini ofakeliwe kunjalo noma yimuphi umvini oke waba noma igatsha elithile elifakelwe emvinini ngangimi lapha ngesinye isikhathi nomfowethu John Charity wangikhombisa cishe cishe izithele ezine noma izinhlanu ezahlukene zokusa wolintshi izihlahla ngikhwela ukuthi kwakungamaphomegranati futhi qabo mhlawumbe nginephutha lapho kwakungamawolintshi nolamula namathanjerine namathanjelo nophaphamuzi konke kumile esihlahleni samawolintshi ngathi kodwa mfowethu John ngifuna ukukubuza ukuthize lapho sezivela manje ziphinde zihlume amahlumela azo futhi ngathi zonke zizoba amawolintshi na wathi qabo ngalinye legatsha ngalinye lamagatsha amancane anqunywe futhi afakwa kulesi sihlahla futhi kuyisihlahla sikalamula sizoba njalo uma kuyigatsha likalamula lizothela ulamula ngathi kodwa kuthiwani uma isihlahla sasekuqaleni siveze elinye igatsha na wathi lithela amawolintshi kunjalo ngakho mfowethu singazixophozela ngokwenhlangano yilokho kuphela ezinakho sithele izithelo zenhlangano sithele ubufakazi obubonakalayo benhlangano kodwa uma uphumela emvinini futhi ukuveza isidalo esisha kuKristu uyothela ukuphila kukaKristu ngakho ngisize uzokwenza kunjalo uzoba nesehlakalo esifanayo ababe nase kuqaleni amen ngiyazi ukuthi kuyiqiniso amahlelo abheka abanobuhlakani inkathazo thina amaphelekostali sibheke kakhulu umoya ovunguzayo sigeje iphimbe elincane lihashazayo ilokho nje okuyikho niyabo yebo mnumzane akulindelekile ngesinye isikhathi uma lingena iphimbe elincane lihashazayo kulo awu noma linalo phakathi lapho awu asifuni kulemukela kwesinye isikhathi okufundisa okuhle ngempela ngesinye isikhathi kusisika sibe yizicucu kuthi ukusecanula kancinyana niyazi ngesinye isikhathi lokho kusisiza kancinyana niyazi ukuthi lokho kuyiqiniso kuyiqiniso yebo mnumzane into ethile ezosisiza isenzele okuhle manje uEliya wayezwile imimoya evunguzayo futhi wazi ukuthi lowo ngokungumkhulunkulu phandle lapho noma into ethize eyayidlula wezwe izimvula yonke into kodwa okwamethusa ngoba ngenkathi efika kulelo phimbe lincane liyashazayo wayembonile eza emvuleni wayembonile eza emlilweni ngisho wezwe imimoya futhi wezwe imvula wezwe umlilo futhi wawubona umlilo nakho konke kodwa wejuka lapho kufika lelo phimbe lincane liyashazayo ngakho wafaka iveli ebusweni bakhe wahamba waphuma omfowethu lokho ke ebesifanele sikwenze ukulalela ekujuleni kwenhliziyo yethu size sizwe iphimbo likaNkulunkulu bese siphuma kukho ukholwe ukuthi kuyiqiniso yebo mnumzane mina kodwa ngiyamangala namhlanje mfowethu uma sehlileko kuqonda nokho phakathi kwethu umoya ongcwele ngiyamangala noma abantu ezimweni zethu zengqondo lamuhla uma singehluleki ukuqonda ukuthi lona ngumoya ongcwele niyabo manje ngiyazi kwabanye benu zihambe mhlawumbe ngasekamu kulobu busuku abanye abantu bangahle baphile impilo ongaba namahloni kuyiphila wena uqobo lokho kungase kube iqiniso kodwa mfowethu tete wethu abanakho abakhuluma ngakho kunjalo lokho kuyiqiniso kodwa ungalokothi uhlulele ngalokho ngenkathi ngingena endiya kwakukho la indoda yayifuna ukungifakazela ukuthi ingalala phezulu kokuhlabayo omunye wayefuna ukuhamba emlilweni ufuna ukwenza zonke lezi zinto ukukhombisa lokho engakwenza ngotiki noma usheleni noma upeni noma ngabe yini omnika yona kodwa lalelani wayedlala indawo yomzenzisi phandle lapho kepha imuva le kuleyo ndawo yangaphakathi kwakukho nomuntu ethembekile wayekwenza ngempela lokho ecabanga ukuthi babe hlabela uNkulunkulu ndawo kodwa wayedlala indawo yomzenzisi sinento efanayo kunjalo impela abanye abesilisa besifazane nje noma ukubizwa kanjalo bavele bazame ukugqoka futhi benze sengathi banomoya ongcwele futhi nje ngoba bonke abanye uhamba ngalondlela njengoba bengisho ngobunye busuku lapho ngiqala ukungena epulpit ngavuka lapho futhi ngaqaphela uDokotela Davis ngendlela ayeshumela ngayo futhi ngisana ukuthola ivume yokubamba umhlangano ngakho ngakhuphukela lapho ngacabanga awusho uyazi ukuthini ngingashumela kanjalo nami ngakho ngasukuma lapho ngase ngishiba izingalo zami ngendlela efanayo enza ngayo futhi ngagxuma phansi naphezulu ngendlela efanayo enza ngayo futhi ngangithi nje haleluya udumo kuNkulunkulu futhi haleluya udumo kuNkulunkulu futhi haleluya udumo kuNkulunkulu futhi kwaleke into yokuqala niyazi ngenkathi ngehla ngisuka lapho zonke izalukazi zafika zathi oh bekumangalisa lokho bhili kodwa uDokotela Davis omdala uhlezi lapho ummeli omdala niyazi wangibuka kanjalo ngathi ngenze kanjani uDokotela Davis wathi kubolile okubikwe lakho konke ngake ngakuzwa oh he wangibohlisa yini wathi ngikufuna estudy sami kusasa ntambama ngehora lesibili Ngathi kulungile uDokotela Davis. Ngangena ngishaye phansi kakhulu neyazi wangibuka wathi ngicabanga ukuthi uzwa sengathi awusoze wangixolela Billy. Ngathi cha ngifuna ukwazi ukuthi kungani. Wathi lapho ngiqala ukwenza ezomthetho wathi ngabheka ummeli futhi lokho akungabazeki kodwa lokho okwenzile nawe ngibheke wathi ngoba ngiyakubona uzama ukudlula kuzo zonke izenzo engidlule kuzo. Wathi kodwa uyazi ukuthini wathi esizathu ngithe okubole ukwedlula konke ke ngake ngakuzwa. Wathi ngoba awuzange ulethe nokuncinyana kwezwi likaNkulunkulu bukhala nje futhi uthimula futhi uchaza amathe futhi uqhubeka wathi awuzange usho lutho ngezwi washo futhi ngakho wathi ngisukume lapho ngizame ukunxusa icala lesehlukaniso futhi ngathi lowesifazane omncane mpofu buhu owesifazane omncane mpofu buhu ngaqhubeka kanjalo futhi wathi umeli omdala wahlalanga phesheya lapho futhi wabukela kanjalo cishe isigamu sehora ngaze ngaqeda kushaya nokukhala ngaze ngashelwa yiphimbo cishe impela wathi umeli omdala wathi mehluleli inkosi enkantolo enkantolo yenu izoyimela kangakanani lembudala wathi ngathi ngaya kumele umdala futhi wangitshela wathi uyazi ukuthini ubanga umsindo omningi nakho konke uyiloko uyiloko kulungile kodwa wathi ubungakhiphi noma yimuphi umthetho kudingeka umthetho kunqoba icala futhi yiloko ngikucabangayo kulobobusuku futhi kufanele kube yinto efanayo mfowethu akunendaba ukuthi ingakanani imfundo yobuhlakani nanoma yini enye esinayo kufanele kube namandla athile nokubonakaliswa kukamoya ongcwele okufakazisa ukuthi nguNkulunkulu lokho kuzoqondisa impilo yakho kuzokwenza futhi kwenza ukuphila kufanayo uJesu Kristu akwenza amen wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyo kuyobanga ukukhanya ngesikhathi sokudla umprofethi wathembisa lokho siqaphele ukukhanya ngomumo wendawo kuphuma empumalanga futhi kushona entshonalanga futhi ilanga elifanayo liphuma empumalanga yilanga elifanayo elishona entshonalanga siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso manje yaqalaphi impucuko na empumalanga kunjalo ihambe nelanga futhi manje isizogwini lasentshonalanga iqhubekela phambili izobuyela empumalanga futhi impumalanga lentshonalanga sekuhlangene impucuko sifunani kuqaphele lokhu umzuzu nje manje kubulana umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungeke lukhanye noma lube mnyama usuku olukhwantebele kodwa ngesikhathi sokudla kuyakubanga ukukhanya manje qaphela kuyakubanga ukukhanya ngesikhathi sokudla manje indodana kaNkulunkulu yakhanyisa ukulunga kwayo namandla phezu kwabantu basempumalanga cishe iminyakele ngamakhulu ayishumi nesishiya galolunye edlule futhi sekufike ibanga lesikhathi lapho sesibe nezimfundiso zobuhlakani sibe nesikhathi simnandi senze izinhlangano senze umsebenzi omkhulu okungukuthi kulungile wosuku lukhwantabele nje ngicabanga ukuthi niyakuthola lapha eFenix kodwa empumalanga siyakuthola ukuthi ukuba namafu okukhanya akwanele okuhamba-hamba kodwa ilanga alikhanyi ndawo liyakhanya ngoba wena bekungeke kukhanye ukuba belingakhanyi kodwa akukhona ncamashi ukukhanya kwelanga okuhle kodwa ke ngesikhathi sakusehlwa amafu ayahlehla futhi lona kanye ilanga ebelikhanya empumalanga likhanya entshonalanga khona ke uJesu ofanayo umoya ongcwele ofanayo wehlela emuva kubantu basempumalanga wehlile usukwini lenhlangano futhi wehlela phansi lapha ngezinsuku zokugcina ukukhanyisa ukukhanya emkhathizweni wasentshonalanga Bo Jesu fanayo indefanayo uthandekayo ofanayo Ulapha kulobobuso kungesimo sika moya ngcwele uza unguNkulunkulu ongagoqoke akagoquleki nje qhabo uza ngezingindlela ezingalindelekile yenza izimanga ngezingindlela ezahlukene yenza izimanga zakhe izindlela ezingaqondakali njalo ukwenza izimangaliso zakhe
Jesus said as it was in the days of Sodom.
Kodwa akhumbulani uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu. Akekho ongakungabaza lokho kodwa lokho athi njengoba kwakunjalo eSodoma manje eSodoma lokho kwakungaphambi nje kokuba umlilo wehle futhi ushise iSodoma neGomora. Kuthi manje ngaphambi nje kokuthi seshayene lohora laphakathi kwamabili okufika kwesibili kukaKristu nomhlaba ozobhujiswa ngomlilo. Kwenzekani na kwakukhona izigaba ezintathu zabantu ngalolu suku futhi kunezigaba ezintathu zabantu namhlanje kokuqala kwakukhona abaseSodoma izwe kwakukhona uLoti nabantu bakhe ibandla eligcina umthetho uhlobo lobuhlakani futhi kwakukhona u-Abrahama neqembu lakhe u-Abrahama neqembu lakhe behlezi phezulu lapho ibandla elikhethiwe nelibizelwe ngaphandle Kumbulani manje kwakukhona amaqembu amathathu abasasodoma yezwe linesono elibi njengoba namuhla. Kwakukhona ilunga libandla lesivv libanda uloti iqembu lakhe, kwakukhona u-Abraham obizelwe ngaphandle kulo futhi wayehlezi phandle lapho godule ethatha izinto ezinzima kulungile. Lenkosi yehla isesimweni somuntu esekhulumisa lezi zingelosi ezintathu ezama. Manje omunye wangebuza wathi futhi Branham ukholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu na? Ngathi kwakunguNkulunkulu ngoba manje lalelani u-Abraham wambize ngosonhlamvukazi NKOSI futhi noma yisiphi isifundiswa siyazi ukuthi lowo ngosonhlamvukazi NKOSI ngu-Elohim okunguNkulunkulu. Wathi awu wayeyo-ke enze kanjani? Ngathi wathi uNkulunkulu edla na? Ngathi impela ngathi uNkulunkulu wavele weluleka ngale wasethola idlanzana lo lokukhanya komhlaba nezulu nanoma yini enye ayedingeka ayehlanganise nepetroleum nokukhanya nokukhanya komhlaba nezulu ne-calcium ethize ne-potash. Wathi ngena kulokho Gabriel, ngena kulokho Michael, futhi wangena kukho yena uqobo. UNkulunkulu uyahleleka kubona ukuthi ungubani uNkulunkulu ongaguquki. Ngiyajabula, ngiyamkholwa kulokubusuku ukuthi ngolunye usuku lapho impilo yami, umzimba wami nezakhi zawo eziyishumi nesithupha zizobuyela othilini lomhlaba, kodwa uzothi William Branham futhi ngizophuma uyophefumulela kuwo umoya wokuphila, athi nakhona ukhona uyokweqa ukuzalwa ukuzalwa ngomama wami lokunye nokunye. NjengoJesu ngesimangaliso sakhe sokuqala waphendula amanzi aba yiwayini, ekugcineni kwakuyoba yiwayini, kodwa wayidlula yonke leyo nqubo futhi wathi phendula amanzi abe yiwayini. Ekuvukeni angeke athi mnumzane nenkosikazi Branham shadani futhi bese nizala uWilliam, uzokhuluma futhi ngizovela. Amen. Lowo nguye uNkulunkulu impela okwenza wehlela lapho phambi kuka-Abrahama. Manje bhekisisani ukuthi wenzani manje. Khumbulani zazehla ezimbili zezingelosi zehla futhi zashumayela eSodoma, ngabe kunjalo na? Zaba nomhlangano ezansi lapho, kodwa zenzani na? Azizange zenze izimangaliso eziningi kakhulu, kodwa zenzani na? Zashaya ngobumpumputhe labo baseSodoma. Futhi manje sinalezo zingelosi ezifanayo ezishumayela ebandleni eligcina umthetho namhlanje, uBilly Graham kanjalo njalo. Futhi yini epuputhekisa umhlaba na? Izwi nokushumayela izwi kuphuputhekisa ongakholwayo. Kodwa bhekisisani leli elikhethiweyo ibandla libizelwe ngaphandle lengelosi yakhuluma lapho ku-Abrahama. Yena manje kubulani igama lakhe lalikade kungu-Abrahama kwaze kwaba yizinsuku zimbalwa ngaphambili, futhi igama lomkakhe kwakungusarayi SARAYI. Kodwa yena uNkulunkulu wayehlangane no-Abrahama esimoni sikamoya futhi wayeseguqule igama lakhe lisuka ku-Abrahama libe ngu-Abrahama, lisuka kusarayi libe ngusara.
Dust on his clothes. And he said, Abraham.
Kuthi manje bhekisisani lengelosi othule ezingutsheni zayo futhi yathi Abrahama uphi umkakho uSara na? Ngiyazibuza kumele ukuthi u-Abrahama wathi ukuhola kwami kwakulungile, ngizwe nje ukuthile lowomfo wayehlukile. Wathi usetendeni elingemuva kwakho lapho. Wayazi kanjani ukuthi wayenenkosikazi na? Wayazi kanjani ukuthi igama lakhe laliguquliwe na? Wayekwazi kanjani lokho yena lezi zimo na? Wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. Wayengazi kanjani ngisho nokuthi u-Abrahama wayeshadile na? Niyabo. Uphi umkakho uSara na? Wathi manje bhekani ngi leso sabizwana somuntu lapho ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. Niyabona ukuthi kwakungubani? Niyabo, niyabona ukuthi kwakungubani? Futhi yena wathi futhi Sara etendeni wathi ngingakwazi kanjani na? Wahleka ngamanye amazwi ukuhlekela ngaphakathi kuncane, uyazi kuyo uqobo. Wathi manje bheka ngingaba kanjani ninjabule futhi na? U-Abrahama wayeneminyaka eyikhulu bodala futhi iBhayibheli likhuluma ngokusobala phandle lapho manje ukuthi bobabili basebebadala impela futhi sebekhulile, futhi indlela kaSara yayisehambile kudala. U-Abrahama umzimba wakhe usofana nofileyo futhi isibeletho sakhe sasesobile futhi sifile iminyaka. Ngizokuvakashela ngokokuphila isikhathi sokuphila futhi uzoletha lo mntwana. Manje qaphelani ngaphambi kokuvala. Futhi uSara wahleka wathi kungake kwenzeke kanjani lokho na mina, futhi njengoba ngimdala nginje ngiphinde ngijabule kanye nenkosi yami. Futhi manje qaphelani lokho ngu-N omncane lapho inkosi u-Abrahama naye esemdala futhi. Uthi ngelosi yathi uhlekeleni uSara na? Hohe,
Jesus said as it was in the days
manje kubulala uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa nasemihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu.
What is it? It's God.
Kuyini na nguNkulunkulu umoya ongcwele ohlala phakathi kwenyama yomuntu kulezi zitsha ezingcwelisiwe ezahlanzwa igazi lendodana kaNkulunkulu ngokukholwa.
Dwelling in these vessels.
Yenza futhi eqhuba imisebenzi kaJesu Kristu emenza onguye izolo namuhla laphakade. Uma sibhaphathizwa ngomoya ongcwele emzimbeni khona ke siba ngumzimba kaKristu khona ke sivuswa kanye naye. Lapho evuka savuka kanye naye ekuvukeni ngoba uyinhloko futhi inhloko nomzimba kundawonye. Manje ke namhlanje uKristu usebandleni kuwe nemisebenzi yakhe ake ayenza.
John
14:12.
He that believeth on
me. Ujesu uKristu unguye izolo lamuhla naphakade. Niyabona laphona abantu abakulindele ukuthi kube ngalondlela abalindele ukuthi sibe yisikejane sabantu abangafundile abangazi ngisho nokuthi bakhuluma ngani bakholwa ukuthi yisikejane sezidomu kodwa singahle ngomqondo abakhuluma ngawo kodwa semukele umoya ongcwele ngendlela uNkulunkulu awuthulula ngayo futhi sathela imiphumela efanayo ababenayo emuva lapho ngakho kufakazisa ukuthi unguye unguNkulunkulu ongaguquku sithola imiphumela efanayo. Amen. Mama wami uqobonge sikhathi yefa wathi Billy ubulokhu ngambhaphathiza eminyakeni eminingi edlule wathi ubulokhu uwumholi wokomoya kimi Billy. Ngathi mama niyazi abantu bakethe bangabakatolika futhi ngathi ngenkathi ngeqala kwazi ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu ngangekwazi impilo yami yonke kusukela kumfana omncane kodwa abantu bakethe abakaze baye esintwini futhi ngehla futhi ngakhuluma nompresti futhi wathi yileli ibandla yilena indlela ngathi awu iBhayibheli na ngangingakwazi yini wathi manje uzodideka kakhulu nebo yileli ibandla uNkulunkulu usebandleni lakhe ufanele ukholwe ibandla ngaya kumalotela futhi athi siyibandla singumzimba wamakholwa ngawelela kwiMethodist bathi singumzimba wamakholwa ngaya kumaBaptist bathi kabo bonke banephutha siyilokho ngacabanga kwenzekani lapha na ibandla liwumzimba wabantu futhi leli lisho ngalendlela nangalendlela nanga leyo ndlela kukhona kumele kungahambi kahle ngakho ngathi ngabuyela ngqo eBhayibhelini mama futhi ngafunda khona impela nje lokho lelo bandla lokuqalela kwenza futhi indlela abakwenze ngayo yilondlela engakwenza ngayo nami futhi ngatshela imiphumela efanayo ngathi makabonge uNkulunkulu lokho kunganele ngoba nje uma ngisenemiphumela efanayo ngibona uJesu ofanayo ngibona uNkulunkulu ofanayo owasebenza eTestamenteni elidala eTestamenteni elisha phansi ngaphambi kwamkhandla senesiya wasebenza phakathi lapho kwaze kwaba ukufika kwebandla lamaRoma akatelika elamukela izifundiso ezingaphikiswa esikhundleni seBhayibheli lapho umalandlule eminyakeni yobumnyama futhi labuya ngoLuther Wesley nasezantsi lapha unyakeni webandla laseLaodikeya futhi kuya kubanga ukukhanya ngesikhathi sokudla uNkulunkulu uzokhipha ibandla ngokuqinisekile nje njengoba ngimi lapha kuzoba khona futhi sibone umoya ongcwele ofanayo ngezithembiso ezifanayo yenze imisebenzi efanayo nento efanayo malibongwe igama lenkosi.
UNkulunkulu
uzoninika umoya ongcwele ofanayo abapha wona lapho ngaphandle koguquko uyokwenza izinto ezifanayo azenze kikathi lapha emhlabeni kunoma yimuphi osilisa noma isifazane oyokukholwa futhi akwamukele uma unomoya ongcwele ubambe njengoba kwenza uJakobe futhi ubambelele kukho kuze kufike imiphumela emihle. Amen. Kukholweni bangane futhi ngesikhathi singalindelekile futhi mhlawumbe indawo engalindelekile kodwa uma ezokwenza endaweni engalindelekile kufanele akwenze kakhulu kangakanani kulobo busuku endaweni elindelekile lapho silindele ukukubona kwenzeka na. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje amakhanda enu esakhotheme futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zenu zikhotheme futhi uxolo ngokunigcina isikhathi eside njengoba ngenzile kuze kube yihora lesishiyagalolunye inqo kodwa ngithanda ukunibuza lo mbuzo niyazi singase singaphinde sihlangane ukukhanya kweminiko ngase kungafiki ekuseni kwabanye bethu futhi uma kungaba njalo ukuthi azisoze sakubone kunye ukuphuma kwemini siyophinde sihlangane ngaphesheya komfula na kuyoba khona yini ngabe wena nokuthulane enhlizweni yakho kanye nesiqiniseko isiqiniseko sangokombhalo njengalaba bantu engikhulume ngabo kulobo busuku ukuthi ngenkathi uhlangana noNkulunkulu waba nesihlakalo sangokombhalo na uNkulunkulu wayiguqula impilo yakho ngokuphelele futhi manje useyena nje umuntu ofanayo owakhiwe kabusha waphuculisiswa kodwa wena uyisidalwa esisha isidalwa esisha kuKristu na uma ungekho ngaleyo ndlela asinakho kuma altar noma indawo kodwa ngithanda ukubuza ubuqotho bakho uma ungafisa ukuthi ngikukhulekele lapha ipulpiti ngokwazi ukuthi ngolunye usuku kuyodingeka ngihlangane nawe futhi ngiphinde ngihlangabezane namazwi ame ngiwashile kulobu busuku bungakwenza yini bonke bekhothamisa amakhanda abo namehlo ayevaliwe ungasiphakamisa nje isandla sakho futhi ubonise ngalokho ngikhulekele mfowethu ukuthi ngifuna ukuba ngaleyo ndlela uNkulunkulu akubusise futhi akubusise akubusise ninikazeni selincane uNkulunkulu akubusise ngaphandle noma ikuphi beka izandla zakho emafasiteleni noma ngabe kukuphi uNkulunkulu uzobusisa ngale uphakamise isandla sakho ngobuqotho obujelile bese uthi uNkulunkulu yeba lomusa kimi bengihlala ngifuna ukuba ngaleyo ndlela mfowethu Branham kodwa ngandlela thize enye angizange nje ngikwazi ukukuthola lokho umngane oyigugu ngeke ubambe ukuthize na ngikholwe njengenceku yakhe umoya ongcwele uqinisile ungavumeli umuntu ukuba akukhulume akususe kuwo
If you've just joined church.
Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo mngane ongomKristu uma usanda kujoina ibandla uma usanda kubhabhathizwa emanzini futhi awukabhabhathizwa ngomoya ongcwele empeleni awukaze uvuselelwe. Manje yethe futhi Branham ngakhuluma ngezilimi mina ngenze lokho noma ngenza lokho manje ngiyakholelwa kulokho nami ngikutshelile kodwa khumbula ubungasine boyene ubungakhuluma ngezilimi. Ngiyabonile amahindu enza lokho ngizibonile izangoma zikhuluma ngezilimi zizihumuje futhi ngizwile ngayikam ngesinye isikhathi lapho kwakukhona abazalwane abathile abangena lapho futhi ngibone ukuxhumana nemimoya yabangasekho ngezilimi nepensela lifika futhi libhale ngezilimi ezingaziwa bakufunda bakuqeda niyabo zonke lezo zinto okungukuthi lokho kungaba ngudevil kodwa mfowethu uma ukhuluma ngezilimi bese uqhubeka uphila impilo wakho wayiphila khona ke kukhona kungalungile ngesehlakalo sakho niyabo uma unalokho into kuphela oncike kuyo ngokukhuluma ngezilimi ungakuzami lokho uzoya ngale kwezimpophoma futhi leso sikepe asisoze samelana nakho kodwa nge lapho kukhona izilimi ziyonqamuka lapho kukhona iziprofeti siyohlileka kodwa nxa kupheleleyo sekufikile lolo thando lukaNkulunkulu olucebe kakhulu futhi olumsulwa olungena kuqondwa futhi lunamandla khona ke lezi ezinye iziphiwo zizosebenza kanye nakho impela niyabo lezo yiziphiwo zikamoya ongcwele oziphiwe ukukhuluma ngezilimi kuprofeta nokunye ukuhumusha lokho okokwakhe ibandla ukwakhiwa komzimba kodwa kuqala yemukela umoya ongcwele ukuze ubone ukuthi impilo yakho iguqukile manje sekube nezandla ezingaba yesishiyagalombili noma iziyeshomi eziphakamile selokho kade ngikhuluma angaba khona umunye ngaphambi kokuthi ngikhuleke na uNkulunkulu kubusisa sendenekazi awu uNkulunkulu kubusise dadhe engaba khona omunye na vele uphakamisa isandla sakho usho ngobuqotho obujulile mfowethu Branham ngikumbule uNkulunkulu kubusise lapho mfowethu omunye futhi na yethe nje ngikhulekele ngingakukhulekela kuphela mngane wami uNkulunkulu kubusise nenekazi futhi uNkulunkulu kubusise lapho dadhe manje uyasibona isandla sakho
remember Jesus said he that heareth my words believeth on him it sent me has everlasting life.
Kumbulo Jesu wathi ozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo lokuphile kuphakade futhi akayikungena ekulahlweni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni.
We must believe that with all our heart.
Simele sikukholwe lokho ngenhliziyo yethu yonke kholwa ngakho konke okukuwe futhi uNkulunkulu uza kunakekela konke okunye Baba sezulwini manje sikunikeza lezi zithamele ezincane lawa amazwi aphukile akhulunywe ngovalo kulobu busuku Nkosi ngimi lapha nomuzwa walabo bantu abami lapho nezitho zabo zinkenketha uNkulunkulu ngibiza umphefumulo wabo ukungcola kwelakho konke engaziyo ukuthi kanjani Nkosi kulethe izwi indlela yami empofethi yobekile imbewu encane eyayikuyo baba yihlanyele ezinhlizweni zalabo bantu kuthi ngibiza umphefumulo wabo ukuthi awuye kulahleka kodwa uyovela ngaleya ngalolo suku ekuvukeni siphe khona Nkosi wena uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Abahedeni banezithombe, sine uNkulunkulu ophilayo okuwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso ophilayo. Besingacabanga ngawe Baba uhlezi ngale iya ephakadeni okukhanya ngokuqama okuphindwe ngezigidi okwedlula amalanga ayizigidi eziyizinkulungwane ezishumi. Wo uNkulunkulu khanya wena obungenza imihlaba ubeke isimiso sonozu ngezilanga ezikhulu eziphakaphakeni bese ke wetha ukusindisa isoni ukhathalele ngokwanele ukuba lapha kuleli thabenakele elincane kulobu busuku nalaba bantu abangamaKristu ngokuba uJesu usinika izwi ukuthi nomaphi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami ngiyoba phakathi kwabo. Manje sindisa laba bantu Baba, yilokho kuphela engikwaziyo ukukucela khona, futhi ngikholwa ukuthi uzowuphendula umkhuleko wami, futhi ngikholekela ukuthi kusasa bazobe bese ebandleni ngo futhi belungele umbhapathizo. Ngishona namhlanje busuku uma bengakaze babhapathizwe, ngikholekela ukuthi uzobagcwalisa ngomoya ongcwele, mababambelele kuleli qiniso langempela likaNkulunkulu kuze kube yilapho ukufa kuyakuba khulula ngegama likaJesu ngiyakhuleka, amen. Manje zethameli ngifuna ukunibuza umbuzo wodwa ngesizotha ngokungcwele emizuzweni nembalwa sizobe sivala. Njengoba ngishilo singase singaphinde sihlangane, ngethemba ukuthi sizohlangana, kodwa khumbulani sizofanele silandise ngalobu busuku lapho sisifika ekwahlulelweni. Ngizofanele ngiziphendulele ngalokho engikushilo, ngalokho engikwenzayo, konke kufanele kuphendulwe ngakho uNkulunkulu. Futhi uma ngitshelwa ngelecala, niyazi ukuthi kwenzekani kimi, ngaqoka ukuthi ngivume ngife ngiyisoni, kodwa ngingavumi neze ngife ngingumkhohlisi, mangibe neqiniso ngithembeke. Manje bheka uma uJesu Kristu enguyezelo namuhla naphakade, futhi ngikhuleka lokhu. Manje angazi ukuthi uzokwenzani, isizathu lezi yizethameli ezincane nje zabantu, futhi kukhona abantu abamile, futhi sekuyisikhathi sengisedlule kakhulu isikhathi, kungaba nzima ukwenza umugqa omkhuleko udlule lapha, kodwa ngizonikhulekela izethameli. Kodwa makuthi ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu uzokunika into ongabeka izandla zakho phezu kwayo, njengoba uJakobe ayenakho, awukaze ube nakho, niyabo, into ongabeka izandla zakho phezu kwayo. Manje kini bantu phandle lapho enihluphekayo, ngikhulume kini ngengelosi eyehla okwakunguNkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni womuntu, obonakaliswa kithi uma singamkholwa. Kwazi ukuthi ke ngenkathi esefulathelise umhlane wakhe uSara, wakuqonda lokho uSara ayekusho naye kwenza ezethamelini, khona ke ngezinye isikhathi kwenza kucecekini ukuthi wedlula esecukwini sabantu, futhi ngakukhona owesifazane omncane okungenzeka ukuthi wayezodwa mala njengani noma ubani lapha. Thina ngokuvamile izolo busuku sibe nokuxoveka kuncane, futhi besina abantu abaningi kakhulu abakhulekelwayo, sibe nomfana ukuba ahambe akhipha amakhadi emkhuleko ngenkathi bengisashumayela, futhi ngakho ngezikhathi beza emuva naphambili nasemuva naphambili, futhi nonke nifuna ukuya kusonto esikole, omunye wangitshela ngaphandle wathi uma kuse eli ngoba laba bantu ufanele ashayele kude futhi abuyele usonto esikole. Ngifuna kugcina leso sithembiso, ngathi ngizokwenza niyabo, futhi ngifuna nibambe uma. Into esemqoka ukuthi thola into ethile ngokoqobo, bangaki okholwayo ukuthi uJesu Kristu unguyezelo lomuhla naphakade na? Kodwa ke uma nginitshela ukuthi umoya kaJohn Dillinger ubufike kimi, bengingaba ngumuntu eyingozi ukuba ngakuye, bengingaba nezibhamu futhi ngibe umdlwembe. Ukuba bengikutshelile ukuthi umoya womdwebi othile omkhulu ubuphezu kwami, ubungalindele ukuthi ngipende isithombe ngendlela lowo mdwebi angenza ngayo. Ukuba bengikutshela ukuthi umoya kaGaudini ingcwethi yokuphunyuka, ubungalindela ukuthi ngenze izinto azenza. Ukuba bengikutshele ukuthi umoya womculi othile omkhulu wawuphezu kwami, ubungalindele ukuba ngithinte lezo zinkinobho ngendlela nje ngoba umoya wakhe uphezu kwami, nebo. Uma nginitshela ukuthi umoya kaKristu uphezu kwami, khona-ke yenzani imisebenzi kaKristu? UKristu washo ukuthi uNkulunkulu wayekuye, uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisane nezwe kuye uqobo. Sonke siyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu wazimelela yena uqobo kuKristu okubuyisana nezwe kuye uqobo. WayenguManweli, uJesu wathi akumine wenze imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenze imisebenzi. Futhi edlula ngalowo moya ofanayo kuye owesifazane omncane wathi into mphethe wengubo yakhe manje akakuzwanga lokho ngokomzimba niyazi akakaze khabo impela isizathu ingubo yasePalestine uma ekhona waziyo yayinengubo yangaphansi nengubo enkulu endizayo ilengela phansi kanjalo ngakho wayengeke athinte wayezo wayengeke akuze lokho nawo wonke umuntu emzungezile kodwa wathinta ingubo yakhe ngokukholwa uBartimeo impumputhe wathi ingubo yakhe ngelinye ilanga esangweni ngoba wayengakaze akuzwe lokho kukhala abanye babo bethi yeyi wena vusa abafileyo kukhona wonke amathuna agcwele bona phandle lapha woza ukwenze futhi besekisa ngaye futhi abapresidenti akho konke woza yenza lokho futhi wenze lokho akazange yathi vu kepha isinxibi esiyimpumputhe oh nkulunkulu futhi Jesu wema mletheni lapha niyabo niyabo lowo wesifazane omncane ebone ukuthi wayengeke akwazi ukuthola ukunake kwakhe ngoba urabi nabapresti nabo bonke bemzungezile nawo wonke umuntu futhi wathi ingubo yakhe futhi Jesu wema wathi ubani ongithintile futhi Petro wamkhuza nokumkhuza wathi ubani othinte wena wonke umuntu uyakuthinta kungani usho into enjalo na wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla okuqina aphumile kimi umuntu othile ube nokuthinta okuthile futhi wabuka phezu kwezithameli waze wathola isifazane omncane futhi yayini inkathazo yakhe na wayenomopho futhi uma wayenokukholwa kwenele ukuthi athinte uNkulunkulu lokho kwaphonsa ukusabela phezu kukaJesu bese kuthi ke uma uKristu ekithi sigcotshwe ngomoya ongcwele ungeke yini isifiso sakho esifanayo sithinte into efanayo na manje ngifuna ukubuzani nabefundisi ukuthize ngabe iBhayibheli liyasho ukuthi uJesu Kristu ngumpristi omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu ingabe kunjalo na bangaka waziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na iBhayibheli labusha lokho iTestamente elisha njengamanje ungumpristi omkhulu ongathintwa ini umuzwa wobuthakathaka bethu awu manje ke ubungazi kanjani ukuthi uthinte yena na uma enguyezelo namuhla naphakade uyokwenza ngokufanayo akwenza izolo ngabe kunjalo na awu manje akanazandla emhlabeni ngaphandle kwezami nezakho iphimbo lakhe emhlabeni lingelethu iphimbo lethu linikezwe yena ngakho sishumayela ivangeli sikholela ukuthi akuthina siphefumulelwe ukushumayela lezo zinto umoya ongcwele ukhuluma ngathi niyabo asikholwa ukuthi yethu esingenza lokho impela kunjalo ngiyazi ukuthi angikwazanga ukuthi futhi siyazi ukuthi ukuphefumulelwa kukomoya ongcwele kholeke uma umuntu eshumayela into ephambene ephika izwi kholeke umoya ongcwele angalibhala kanjani izwi futhi ajike aliphike ngomuntu na angeke akwenze kufanele kube yizwe kufanele kuvele ngendlela nje okulotshwe ngayo impela nje manje uma engumpristi omkhulu asibambe lowo mbhalo owodwa sithathe lokho nje uma engumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu khona ke indlela kuphela oyoke wazi ngayo bekungaba yena uma enguyezela lomuhla naphakade uyokwenza ncamashini njengoba enza ngekathi lowo wesifazane emthinta bese kuthi ke uma ngingcibi yakhe nomoya wakhe ukimi ungathinta ingubo yakhe noma ngabe ukuphi bekungeke ingubo yami ngeke yenze mehluko ngingumuntu esone sisindisiwe ngumusa kodwa kungengaphezu komkakho umyeni wakho noma umfowenu noma kungaba ngubani umelusi wakho sonke siyafana kodwa ungumpristi omkhulu angiyena umpristi omkhulu yena unguye wena ungithinta akuyiko sizanga lutho kodwa akumthinta kuyokwenza kodwa uma ngingakwazi ukuzithoba kuye njengale le microphone lapha le microphone isimungulu ngokuphelele kuze kube yilapho ukukhuluma ukuthi chile kuyo ngabe kunjalo na awukholeke angazi noyedwa wenu lapha ya futhi uma bengizokubona phezo kwabanye benu engibaziyo bengingeke ngisho lutho ngiyamazi umfowethu unodade wethu dawu behlezi khona lapho futhi ngikhole ukuthi lona ngumfowethu umncane ngomgreki lapha ovela Greece engingalikhumbula igama lakhe uDavid futhi ngaphandle kwalokho ngicabanga ukuthi lokho yilabo abantu khona lapha kunjalo lawa amantombazane amathathu noma mane khona lapha kulolu hlolo ngaphambili ngiyawazi ngoba avele Georgia nangale Tennessee eze bandleni lami abanye balabo bantu bashayela amayela ngamakhulu ayishumi nanhlano ngesonto njalo ngesonto ngishumayela ngalo ngaphandle kwalokho ngicabanga ukuthi uDadewethu Events ehlezi khona lapho noDadewethu Ungreen nabo mfowethu Events ehlezi khona ngalapho manje ngiyaniboza abantu bangaki phakathi lapha ugulayo futhi uyazi ukuthi ngikwazi angazi lutho ngawe na phakamisani izandla zenu yibane nokukholwa manje babo sezilini uyayazi inhliziyo yami futhi angizi kulokhu ukwenza umbukiso wasemsamo ngawe nkosi ngakudingekile ukuba wenze lokhu uma ungafuni kukwenza baba akukho into endini yakho yobuNkulunkulu khona ke vele ukuvale ngenxa yabo sizwa ukuthi umoya ongcwele kade ulapha futhi wasibusisa kodwa njengoba ngikhulume ngaleyo ndaba nginguNkulunkulu angiguquki khona ke ngenkathi uhamba lapha usesimweni somuntu emhlabeni uEmmanuel wesifazane omncane wathi lengubo ngolunkuyosoko futhi wayenokukholwa okukhulu kangangokuthi wakuzwa nezwi lakho lithi baba ukuthi kulobo busuku ukuthi uJesu indodana yakho ungumpristi wethu omkhulu futhi isengathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu kukhona labo abagulayo phakathi lapha ngiyakhuleka baba ukuthi uzobavumela kungenani oyedwa noma ababili noma okuthize phakathi lapha Nkosi ukuze abantu babe nokuthile bangabambelela kukho njengoJakobe futhi bazi ukuthi ngomoya ongcwele futhi bangalokuthi bakudedele baze babusiswe kwangathi uma ungenza lokho nje Nkosi wonke umuntu ogulayo phakathi lapha uzobamba leso sithembiso esifanayo futhi bahlale naso ngo kuze kube yilapho sebeqinisekile enhlizweni yabo ukuthi sibusisa sikaNkulunkulu sihlezi phezu kwabo manje nginikela lezi zithameli kuwe umlayezo kanye nami uqobo ngenxa yemisebenzi yakho kungaphezu kwalokho engingakwenza kumbe noma bani omunye angakwenza kusukela lapha kuye phambili Nkosi
it has to be you so prove yourself present the same yesterday today and forever the unchangeable God
kufanele kube nguwe ngakho zifakazele ukhona onguyezo lomuhla naphakade uNkulunkulu ongagoqoka egameni lika Jesu Christu ngicela lokhu amen angiwuzo umoya wakhe niyabo ngaleyo ndlela yesiphiwo lokho akusho ukuthi sekungumoya ongcwele owedlula lowo umntwana omncane abengaba nawo yesiphiwo nje esihambisana nomoya ongcwele ukwenza izwi liphile manje lokho awunako uma eyokwenza awufanele ukhathazeke yezwi bonakalisiwe yeze libonakalisiwe manje ngifuna nje ngamunye wenu bantu ukuba ucabange lokho enhlizweni yakho nje cabanga lokho awudingeki ukuba ukhuleke kuzwakale khulekela ngaphakathi nje Nkosi ngiqinisekile ukuthi umfoti Brenham akazi lutho ngami akasazi isifiso sami akazi lutho ngami futhi angizame ukuthinta lowo mfundisi kodwa usitshele ngokusobala ukuthi ubonga umpristi omkhulu futhi ngikufundile futhi ngiyakucela mvumele nje akhulume kimi njengoba uJesu akhuluma kwesifazane owathinta ingubo yakhe futhi nje noma uma ungaguli yethe Nkosi Jesu makuthi bengilokhu ngimanqikanqika kancane ngalokhu nganoma yini okungaphezu kwemvelo kodwa ngingathanda ngempela kuba nento ethile engingabeka isandla sami kuyo ngakho makakhulume nosibanibani phakathi lapha ngiyamkhulekela kwesilisa noma wesifazane vuma yena ukuthi akhulume kanjalo ngizokholwa kuzosusa konke kuwe lokho kuzoba yinto ethile ongabeka kuyo izandla zakho njengoJakobe bese uthi yilokhu ke wabamba uNkulunkulu ngezinye isikhathi wayesethi ngilapha ngingayibamba ngenza nonke nikhole na uma ubungathanda phakamisa isandla sakho ukuthi nje phakamisa nje ukukholwa kimi nxa zonke uma ngingakubona kwenziwa uNkulunkulu kubusise
I trust that he will.
Hallelujah. Ngisho ukuthi uzokwenza, ngiyethemba ukuthi uzokwenza.
One time coming down off of a mountain.
Ngesike isikhathi ngehla ngisuka entabeni wathi konke kuyenzeka uma ungakholwa kuphela kuyise womfana nesifo sokuwa. Uma nje singakholwa othile ogulayo noswele kholwa.
If thou canst believe, all things are possible.
Kholwa ngenhliziyo yakho yonke uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka. Uthi lindeni futhi Branham na. Ungumuntu ophakathi lapha akungabazeki kade ngese Phoenix izikade ziningi kakhulu ngikubonile ngeshumayela umlayezo onjengalona kodwa kungukukhanya banazo sithombe sakho noma yimuphi iningi lenu nonke nikubonile ukukhanya anikubonanga na nina kwezithombe nini izinto lapho kuse Washington DC baphinda bakuthola lapha ngolunye usuku niyabo lokho kufakaza ngakho uqobo yinsika yomlilo eyahola abantwana bakwaIsrael ekuhlane leyo nzike yomlilo yenziwe inyama yahlala phakathi kwethu uJesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngemva kokuvuka kwakhe wenyukela kweliphezulu futhi ngenkathi esenyukile wahlangana noPaul endleleni yeDamaseko futhi wayesebuyile kukhanyene futhi uPaul wayengakubona bonke abanye abakwazanga ukubona kwaze kwamenza impuputhe wayephuputhekile futhi wathi ubone lokhu kukhanya lapho kukhanya njengelanga wathi inkosi ngubani wathi ngikuJesu futhi kunzima kuwe ukukhahlela iva manje lokho kukhanya kufanayo isithombe sakho uma lokho kungukukhanya uma leyo kuyinsika yomlilo efanayo uJesu ofanayo owayesendleleni yeDamaseko uPaul kuyokwenza imisebenzi efanayo kufanele
praise the Lord. Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah.
Now let Satan try to say something.
Nako mayibonge inkosi ngiyakubonga inkosi Jesu manje ake usathane azame ukusho ukuthize elininikaze lincane elihleze lapha ligqoke ilokwe eliluhlaza okwesibhakabhaka linenkathazo yamankanga likhuleka ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi izokushiya uzokukholwa na kulungileke ungaba nakho angikaze ngimbone wesifazane angikaze ngimbone empilweni yami lezo zinto ziqiniso azinjalo ninikaze na uma ziqiniso phakamisa isandla sakho imuva naphambili ubukhuleka ngalokho inkosi ngiyeke yiba nokukholwa nakho kuhlezi ninikaze elihle lincane lihlezi khona imuva lapha ligqoke ijazi lincane loboya noma ukuthize nakho lokho kukhanya ukuboni lokho kulenga phezu kwalowo wesifazane lapho na lowo wesifazane usesimweni bucayi angemazi angegazi ngembono empilweni yami uma sizihambe phakamisa isandla sakho kodwa yalalela ingabe lokhu akuwona oyiqiniso umuzi ongavamile ngempela ukuzungezile umuzi omnandi ngempela othobekile na lokho yilokho kukhanya ngibheke ngqo kukho lapha unesimila ayizimila kuphela kepha izimila zikuwe wonke kunjalo akunjalo na uyakholwa na uNkulunkulu akuphulukise futhi akusindise yiba nokukholwa uyakholwa na lapha ininikaze lincane liphakamise isandla salo khona emuva lapha lihleze emva kwalomntwana esehlalweni esinamasondo angilazi lelo ninikaze angikaze ngilibone siyizihambi asiyezo ninikaze na kodwa ukhulekela inkathazo yenhliziyo ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje uJesu ukuphulukisile hamba uye ekhaya uphile uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje na uma ukholwa konke kuyenzeka yiba nokukholwa ungakungabazi kholwa nje ngakho konke nakho ukuhlezi usifazane khona anga lapha ehlezi phansi ngo abesifazane abathi ababe babili abavela kuNkosikazi Sherithi uhlezi lapho ekhuleka unesifo samathambo ukholwe ninikazi uyakukholwa na kulungile kwemukele ngiyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa iBhayibheli lathi kuyoba njalo uNkulunkulu ongaguquki ngitshela ukuthi bathinte bani uJesu Kristu nguye izolo lomuhla naphakade mina ngesizotha izandla zombili ziphake mangikaze ngibabone labo bantu phambilini ngazi lutho ngabo kodwa lowo khona manje ubungeke ukufihle ukuphila kwakho ukuba ubudingeka kunjalo ulapha unguKristu ungokwangempela izithembiso zakhe uNkulunkulu ofanayo ukwazi ukukubamba na ubambe bese uthi ngokwami manje ngiyakholwa
I bring this audience to you.
Baba sezulwini ngiletha lezi zethameli kuwe lababantu abagulayo baswele njengoba sicaphunile izolo busuku kwakukhona umelusi wezimvu omncane ngesinye isikhathi ogama linguDavid.
Given a charge to take care of his
wanikeza umyalo ukuba anakekele izimvu zikayise baningi abelusi bezimvu abahlezi lapha kulobo busuku futhi inkosi futhi wayengenakho kuningi kakhulu kokuzivikela nokuvikela izimvu ngaphandle kwendawo emane nje kwakwenele lokho ngelinye ilanga kwangena ingonyama yathatha enye yezimvu zakhe yayikhipha uDavid wayazi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini wayenaye wathumelela into emane walandela imvu futhi wayibulala ingonyama wayiwisa phansi ngento emane wase ebuyisa imvu iphila.
Father, sickness, the devil, more than lying,
Baba ukugula udevele ngaphezu kwengonyama ubambe eziningi zezimpu zakho nginento emane encane lapha ibizwa ngokuthi umkhuleko nokukholwa akubukeki kangako phezulu ohlangothini lwezikhali zesayensi yezokwelapha kodwa uNkulunkulu wena qondisa lo mkhuleko kuleyo ndawo lapho Sathane bakhulule ngiza ngemva kwalezo zimvu bakhulule ngibabuyisele endlelweni likababa futhi kulobu busuku egameni likajesu kristu ngikhuza wonke udeveli wokugula ngibakhipha kulababantu futhi sengathi bakahamba bakhululeko kusukela kuleli hora kuqhubeke ngegama lenkosi ujesu kristu bonke okholwa ukuphulukiswa kwenu yimani ngezinyawo zenu bese nithi manje ngamukela ukuphulukiswa kwami ngibeka izandla zami phezu kwalokhu lowo ngukristu futhi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke umelusi wenu.